Blog Talk Radio. Blog Talk Radio.
Thank you. Banyarwanda Bandarwi imisozi igihumbi Bandarwi ibibazo igihumbi Wari wambaye ikirenzi ga Rwanda Nakwihereye amaboko yanjye Bagukorera ujye imbere bakurebe None ko wanze ukayanga Urashaka iki kandi ka Rwanda Naguteye amashyamba ndahinga Naguteye mu turabyo urabeba Ndagutaka nkuratira abandi Ibyo byose ntiwigeze urabukwa Rwanda Naguciriye icyarire Rwanda Nagusatira wanga kuryama Nagushoye mu cyuzi ntiwanywa Nagukamira ye ukayanga Nagucaniruka, nagususuruka Ndagukurikira ugenda mu mwijima Narayarize ngera umugomba Rwanda
Yeah. Radita huka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Banyarwanda, banyarwandakazi, turabaramutsa kandi tubifuriza amahoro ndetse n'imigisha bituruka ku Mana. Ibiganiro byacu by'uyu munsi biratangiye. Tukaba duhikaze General Kayumba Nyamwasa ku murongo wa telefone. Bwana Kayumba, uranyumva?
Ndakumva Serge, muraho, murakomeye?
Turaho, turakomeye. Amakuru yawe?
Amakuru turaho n'ibisanzwe, kandi turabashimira akazi keza mukora, kugeza abanyarwanda ubutumwa bubahumuriza, kandi bunabamenyesha no kugira ngo bigishe byinshi mukora na bagenzi banyu, ariko no kugira ngo banamenye ndetse no mu Rwanda n'ahandi mahanga. Murakoze.
Urakoze cyane Bwana General Kayumba. Banyarwanda, banyarwandakazi, muri kano kanya rero ndahikaze mwe mwese abari mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ndahikaze abari i London, ndahikaze abari i Bruxelles mu Bubiligi, ndahikaze abari i Kigali mu Rwanda, ndahikaze abari Washington DC, Montreal, Toronto ndetse n'ahandi hose tudashobora kurondora. Iki kiganiro mwarakifuje banyarwanda, banyarwandakazi, kubahuza na General Nyamwasa rero ni uruhare rwa buri munyarwanda, ni uruhare rwo kwishyira mukizana, mukaza mukaganira imbona nkubone, mubaza ibibazo byanyu uko mubitekereza. Ndababwira rero nti munyarwanda, munyarwandakazi, uruhare rwanyu rurakenewe, uruhare rwanyu rurakenewe. Iyo tuvuga ukwishyira mukizana, ntimugire ubwoba, mukabaza ikibazo maze mugabwa igisubizo kibanogeye. Nongere mbisubiremo, kibanogeye. Nubwo ntabyera ngo de, tuzi neza ko bino biganiro tubikora ariko Leta ya Kigali itatwemerera kugira ngo tubikore, ariko ku kazi twarakiyemeje ntabwo tuzatezuka ku ntego yacu. Ikiganiro cy'uyu munsi rero kirimo ibice bigera kuri bitatu cyangwa bine, biraterwa n'umwanya turaba dufite, ariko ndabizeza ko nta munyarwanda uri buninga mu ijambo. Uruhare n'urwawe rero munyarwanda, munyarwandakazi, turashaka kumva icyo mutekereza, turashaka kumva ibyifuzo byanyu, turashaka kubaha uruhare rwo kwiganirana na Kayumba Nyamwasa kugira ngo abamara amatsiko cyangwa twunganane ibitekerezo uburyo twasohoka muri ibibazo tuvuga by'urudaca igihugu cyacu cy'u Rwanda kimazemo imyaka irenga 18 kuri bamwe babivuga. Ariko ubwo ngubwo General Nyamwasa aradufasha mu gusobanukirwa neza ikibazo nyamukuru kirimo kiriya gihugu cy'u Rwanda. Ndababwira rero nti uruhare n'urwanyu, mwandikire radita@gmail.com maze ibibazo byanyu tubyungurane na General Nyamwasa muri kino kiganiro. Abakurikiye ku murongo wa internet, Facebook, ijwi ry'urunyarwanda, namwe mwandike ibibazo byanyu, ariko ibibazo byanyu mubyandike bikubiye mu bibazo nyamukuru tubiganiriye uyu munsi. Uyu munsi turavuga ku kibazo cy'intambara ivugwa mu karere k'ibiyaga bigari, intambara u Rwanda rwongeye gusoza mu gihugu cya Congo. N'ubu u Rwanda ruhakana ngo ntabwo ruri muri Congo, ariko abanyarwanda tuzi neza ko ari u Rwanda rwabikoze kandi rukaba rwibereye muri Congo. Turavuga na none ku kibazo cy'imari zikomejwe, imfashanyo zikomejwe guhagarikirwa igihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame rero akaba akomeje gusasa imigeri abwira abanyarwanda ngo u Rwanda rwabayeho kandi u Rwanda ruzakomeza kubaho, izo mfashanyo z'abazungu niyo zitaza. Icyo na none turakigana na Kayumba Nyamwasa, adufashe gusobanukirwa ingingo y'imari y'igihugu cy'u Rwanda, adufashe gusobanukirwa ibibazo igihugu kizahura nacyo mu gihe u Rwanda rutabashije kubona izo mfashanyo z'abanyamahanga. Turaje kugerageza kuvuga ku kibazo cy'urubyiruko nyarwanda. Urubyiruko nyarwanda nibwo rugize umubare munini w'abanyarwanda. Urubyiruko nyarwanda rufite ibibazo bibugarije, ndavuga cyane cyane ibibazo by'amashuri, ibibazo by'ubuzima, by'imibereho. Ariko iyo turebye pla politique ya Leta FPR, dusanga Leta ya Kagame intakibwira urubyiruko nyarwanda, ahubwo ikomeza kubashora mu bikorwa byo gusa nkaho nta ruhare bafite mu kubaka igihugu cyabo. Urubyiruko rwaratwandikiye rero narwo rurashaka kugira icyo rwumva n'inama ihuriro nyarwanda babagira, ariko binyuze kuri General Kayumba Nyamwasa. Ibindi bibazo ndabyakira uko bigenda biza, ariko nyamuneka navuga nti mureke tugume kuri izo ngingo eshatu, kuko izo ngingo zishikaje abanyarwanda, nizo ngingo ziri mu bibazo by'iwacu mu Rwanda. Tugerageze kuzunguranaho, nibiba na ngombwa wenda twazashaka ikindi kiganiro mu biganiro byacu bitaha, maze ibibazo byanyu byose tukabiganira imbona nkubone. Ariko ndababiyemeza nti ikibazo uko kiva cyose turakiganiraho ku buryo tugishakira igisubizo, nta muntu umwe tugomba kwima ijambo. Bwana General Nyamwasa, urakaza kuri yaditahuka. Abanyarwanda barakwifuje, none uremeye kuganira natwe hano uyu munsi. Ikibazo cya mbere nyamukuru kiraza kivuga kiti ubuzima bwawe bumeze bute abanyarwanda benshi baribaza bati kuva nyamwasa yava mu gihugu cy'u Rwanda akerekeza mu nzira y'ubuhungiro ndibuka neza ko hari mu mwaka w'2010 ubanza ikibazo cya mbere cyaje kibazo kiti rero umbarize jina nyamwasa uti nyamwasa ati ko warashwe imana igakinga kaboko bakagerageza kukwivugana imana igakinga kaboko ati ubuzima bwawe mbere ukiri mu gihugu n'ubuzima bwawe nyuma aho maze kurokukira ubwicanyi bwa leta ya Kigali wabudusobanura kwiki uracyari nyamwasa wari we mbere yuko bashaka kukwica cyangwa uri nyamwasa mushya nyuma ya urokukiye ubwicanyi bwa leta ya Kagame
murakoze Serge ndashaka kandi ko batwumva n'abakohereje ubwo butumwa ko ndashimira kubera yuko bakurikirana icyatubayeho n'abakurikirana yenda no gushaka kumenya ubuzima bwacu uko bimeze icyo nakubwira Serge ibyatubayeho ntabwo ari bye byenyine byabayeho ku Banyarwanda no kugira ngo tube mu Rwanda nuko twari tuzi ko muri kiriya gihugu utaba wumva yenda hari ikintu kikubangamiye nzajya mu bucamanza mu butabera ngo noneho uzarenganurwe urugero ingero murazizi ingero za ba Sendashonga ingero za ba Rizinde abo ni abatarashoboye kurusimbuka aba Kabera ariko hari n'abandi muzi batwagiramungu ba se barenzi bahunze igihugu baragenda bari hanze nk'uko uko tumeze muzi byabaye kuri ba Bizimungu nta kiruta inka Ingabire ba Benayi Ntaganda bari hariya bafunzwe bakabafunga nta cyaha bigeze bakora ejo bundi nabonye bavuga ko bagiye no kujurira ngo Ingabire ngo bamukatiye imyaka mike umubyeyi utanakwiye no gufungwa nibura n'isaha n'imwe akavuga ngo imyaka 8 n'imyaka 2 maze rero ubuzima bwacu aho turi ubuhungiro mu gihugu cya South Africa nta butandukanye n'ubw'impunzi zindi ziri hanze kuko twese baba duhiga genda twebwe abamo n'akarusho gashingiye ku bugome n'akagambane k'umuntu mwabanye umuntu wagiriye neza ariko ndibwira ko ibyo byose bigaragaza ibintu bibiri bigaragaza ikintu cy'umuntu uba warakuze agakorana urwango mu mutima agakorana ikintu cyo kumva ko kwita mugenzi we no kwita n'abo babanye ntacyo bimubwiye niba abantu bari bavuye mu Rwanda uretse natwe n'abandi ntabwo njya mbona impamvu zo gushaka kudukurikirana abantu aho bahungiye muzi neza ibyabaye kuri ba Mayonera mu Bwongereza muzi ibyabaye kuri Kamugenzi n'aba mu Bwongereza ngira ngo mushobora kuba mwarumvise ibyabaye hano ku muntu witwa Frank Ntwari muzi ibyabaye ku munyamakuru witwa Ingabire Charles waguye muri Uganda mu minsi ishize maze rero igihe hari ubuyobozi ubuyobozi bukigamba ko bwica abaturage abaturage babo kugira ngo mutekereze ku Banyarwanda basigaye mu gihugu mwibwira ko babayeho bate yewe yenda ubu ndi hano barandashe barampusha barampamiritse ariko njya mu bitaro ndavurwa ubwo se iyo bandasira mu Rwanda biba byaragenze gute ubwo rero namwe mujye mureba abantu bari mu Rwanda bo batagira aho bavugira abica urubozo ntawo bavugira yenda nta none abavuza ariko igihe kizagera Serge igihe kizagera ababikora n'ubu ari ku isonga bazasubiza ibibazo bakeza abanyarwanda abatubazo bateje igihugu ntabwo wahaguruka uvuga ko ugiye kubohoza igihugu wagerayo ugakora ibibi birenze byaba byabavuyeho icyo gihe ibyo aribyo byose abanyarwanda bava bakagera igihe kizagera n'ubwo ubutegetsi bubi bazabwipakurura njya mbona abantu bavuga bakavuga agasuzuguro ibitutsi byinshi bitagira ingano ibyo ntabwo ari bwa mbere abanyarwanda babyumvise ubutegetsi bwose bushingiye ku gitugu ni kuri ya bumera ariko igihe kiragera ubutegetsi bukavaho kuko nk'ubu ngubu impamvu abanyarwanda barwanira amashyaka ari hanze ushyizemo n'ishyaka turimwo rya ANC icyo turwanira ni impamvu kandi impamvu irumvikana impamvu irafatika igihe rero impamvu imeze neza kandi impamvu ishingiye ku kuri nta mpamvu tuzatsinda icyo nizeza abanyarwanda rero harabibwira yenda ko izi nkundura turimo yo guhindura amatwara mu Rwanda ko ari ibintu byihuta ndashaka kubabwira ko atari ko bimera bisaba ubwitonzi bigasaba ko abantu bihangana bagakomeza bagakora bagasunika kugeza igihe ubutegetsi bubi buzarumbikira byafata amezi byafata imyaka ntabwo ari twebwe ba mbere baba bafashe imyaka mu kugira ngo bahindure ubutegetsi bubi n'abariho ubu ngubu batangiye muri za 90 za 89 ariko hari n'abandi bari barababanjirije hari Inyenzi hari Zarano nabo baza kuza muri za 89 bakagutera muri za 90 ariko baje gutsina muri za 94 natwe rero abantu bajya babireba bamenye ngo byafata igihe kirekire kimwe n'uko byafata igihe kigufi ariko icyo nakwizeza ni uko ubutegetsi bwo bwamunzwe hari abajya bavuga ngo tuvuga nabi Kagame none se Abongereza nyine muvuga bamukuriha amafaranga bo apiki nabo hari abavuga ngo twebwe ngo nuko twagiranye nawe ngo ibintu dupfa ngo byihariye none se ubungubu Abongereza yaba yarapfuye iki nabo hari akazi noneho uwo yarimye cyangwa yirukanyeho ese noneho bari Abanyamerika bari Abasenateri bamurega biriya bamusabira no kumufatira ibyemezo harya bo yaba yarasangiye nabi Abadage bamujyanye amafaranga barayahagarika abaho Holandi nuko Sweden nuko ubwo niba twe turi babi twarananiye gukorana nawe harya Abanyamerika Abongereza Abadage abo muri Sweden abafidishi barananiye gukorana nawe kubera ko twaba turi babi abo bose bo tubaka kandi kagana akabari ikibazo rero hari n'abajya bava mu tubaka kagana mu tubuga system impamvu nuko ubuyobozi bw'igihe butakiri ubw'abakomeza mu gihugu butakiri ubw'igihugu bwarabaye ubuyobozi bw'umuntu none se bashaka ngo tuvuge iki tuvuge abanyarwanda bafunzwe ba ingabire abariho tuvuga ko ari abatezi bari mu Rwanda none se twavuga abanyarwanda bandi birwa ashobora muri za Congo mu ntambara zidafite aho zibagamiye akajya imbere yabo akabeshya ko atari yo mu gitondo bagahamba abana babo kabone udukwiye kuvuga ko aribo bateye ibibazo ese noneho wavuga ko twavuga bariya basirikare bari muri Congo birirwa abanyagirwa bataye imiryango yabo bagwayo abana bahambarwa abo tugomba kurega tukanavuga ubashora muri ibyo bibazo maze rero ibyo byo bagaserije ntabwo ari urwanda ntabwo ari ikintu umuntu yaba yarapfuye n'umuntu ku giti cye ni ibibazo byugarije u Rwanda tuvuga ibibazo bigendanye n'isoko rya demokarasi abanyarwanda bakwiye kwitorera bagashyiraho ubuyobozi bwikundiye kandi bibonamo nta mpamvu yo kuvuga ko tuzabona umuyobozi iyo amajwi ye 95% uwo ntabwo ari udukenera icya kabiri tuvuga ko abanyarwanda bakwiye kwishyira bakizana libert and freedom igihe ibyo bidahari mu gihugu aho kiva kikagera tuzamenye ko abanyarwanda cyangwa n'abandi abo ari bo bose babayoboye kabashakara rero utere ko gukumutsakara ukaje hanze kayibuga ntabwo ari urwango ntabwo ari kuvuga ngo hari icyo ari ushaka kwigirira ibyo ni ibintu ni ibitangaza no kwita ku rwanda kwa mu Rwanda abanyamakuru bakabonyero bagasasira bagasana za mukombozi bankuriza n'abandi bose bakabara mu gihe hari abo bose babaye babitaka kuki se ibihugu baturanye bitagira abanyamakuru bahunze ngo baba mu mahanga u Rwanda rwonyine rwo rugira abanyamakuru bahunga igihugu cyabo bakaba mu mahanga igihe tubivuze ngo turatanga umuntu cyagatatu niba ufashije abo igihugu ugafata polisi aho kugera ku banyarwanda hari ikagukorera kugira ngo ufunge abantu babuze amahoro umuntu yarimbuka ntabwo bakwanga ahubwo niba babibonaga bakabihindura igihe bamwe abapolisi cyangwa n'abandi babona ingabire yambaye hariya amapingu bazi kuriya muzamu nta cyaha abamwe bamufite bo batekereza ko ibyo byagenze gukera harya buriya ko afite abana uri yaramutse ari mama wawe ari we bandika niyo ukuriye cyangwa ari mushiki wawe wabibona ute umuntu uko yavuze ngo arashaka ko ubutegetsi mu Rwanda buhinduka icyo kikaba ari icyaha wafunga umuntu ukamufungira ibyo kuriya none rero ukita ngo umujenerali cyangwa ukita ngo umupolisi mukuru ukomeye mu gihugu ukwiye guhaguruka mu gihugu dukora ntabwo ari byo igihe rero ibintu bitabona ukabivuga abantu bakwiye kumva ko nta rwango dufitiye buriya itegeko ntabwo tuzamusanga ngo umuntu ariko ibyo twanatanga ibikorwa byabo biriya bikorwa byabo bizabya magana abe bikagera kandi serije nk'uko nambazitwagabonyije gute ubuzima bwanjye n'ubuzima bwe ntabwo twagenda isi ya gihugu tuvuga ko dutegura ko zizajya mu rugendo kuba turi ahangaha rero tuba turi muri ubu buzima ntabwo ubuzima twadufuje ariko njyewe n'abandi dufatanye imbere n'uburyo dukora n'ibyo turabishima ntabwo ubuzima ari ukuvuga ngo ntibishima ariko cyangwa ngo ndabishimire nk'abanyarwanda natwe ubwacu kugira ngo twibohore mva rero senge yenda mu magambo make nakubwira ngo ubuzima bwacu ubu ngubu turishimye kuko dufite abantu benshi dufatanyije icya mbere tukaba dushimira abantu bo muri arena abantu bo muri arena aho baba bakagera baritanze kugira ngo ikibazo kigaragare tugashaka dushimire abandi dufatanyije nabo abo muri SDU abo mu mahoro abo muri CNL intwari kugira ngo ibintu byose bijye hanze abanyarwanda bamenye yuko bagomba kwishyira hamwe kugira ngo barwanye ubutegetsi bubi babukureho ibyo rero byose igihe bibona nibyo bituma ubuzima dufite ubu ngubu twumva bumeze neza kandi namwe tukabashimira kuko muduha n'urubuga kugira ngo byose tubisobanure maze rero ubuzima bw'umuntu kuba bwiza cyangwa kwaba bubi bituruka ku bubanye nabo ubwo tubanye nabo neza nabo ngabo bonga ubwiye kuruta kugira ngo umuntu abe hariya nk'umucakara kuko no kuba mu Rwanda ukabaho rimeze nk'umucakara rero bakubita buri munsi biri gufungwa biri kujya kwisobanura birutwa n'uko twaba ahangaha tugasobanura ibibazo abanyarwanda bakabyumva murakoze Serge
urakoze cyane General Kayumba Nyamwasa njyewe ku by'umwihariko biranshimishije kuba turimo kuganira mu kiganiro nk'iki kandi miliyoni z'abanyarwanda baradukurikiye hirya no hino natangiye ndondora ibihugu by'abantu baraye bicaye amajoro abantu badukurikiye bashaka kumva icyo ubabwira icyo nakubwira ko nta gushidikanya abanyarwanda bakuri inyuma ari benshi ariko reka dusubirire imasi inyuma tuganire kuko mu kanya gashize umuvugabutumwa Marie Esteri yari mu kiganiro cy'amasengesho aho akomeza kuza ashishikariza abanyarwanda kwakira agakiza bagatura Imana amasengesho kugira ngo dusabe ko ibi bibazo dufite mu Rwanda n'Imana yadufasha baca umugani mu Kinyarwanda ngo Imana ifashe uwifashije General Nyamwasa ndagira ngo nkubaze ku kino kibazo kije kibazwa n'umuntu wari mu kiganiro cy'amasengesho arambwiye ati ikibazo wari ubajije gifite ishingiro Nyamwasa ati ariko ndagira ngo mbaze Nyamwasa hari ubuzima bw'umubiri ku giti cye n'ubuzima bwa roho Nyamwasa umaze kurokoka amasasu na biriya bitero bya Leta ya Kigali bashaka kukwivugana waba noneho wabonye Imana anashaka kumenya ubuzima bwawe bw'Imana waba noneho warafunguye amaso ukabona ko Imana iri hariya ari Imana y'abanyarwanda kandi Imana ishaka kugukoresha ngo ugire icyo umarira abanyarwanda
urakoze Serge sinzi niba unyumva icyambere kuva njyewe kuva kera iyo mvuka mu muryango w'abakirisitu umuryango wemera kandi usenga uranyumva
ndakumva neza
halo
ndakumva neza General
ubanza ari babana batashye
mbe muko kumubona bishimye cyane byagenze gute ubanza bati akantu se gusa da
papa namenye ko muri iri garage
ego rubuga ruteta iri si janura abantu baguje ibyakaba ariko sakanye ibi ni ibiki bitashye muri runo rugo uranze tubarane sha
oya nukuri ni mumbare sinzongera kwibeshya ahubwo muri ibiro
ego ko mbe babyeyi mwabyaye mbe babyeyi bahetse nge ndumiwe ibisa n'ibyo muvuyemo koko
nyamara nge ndarengana na se ko ari Perezida Kagame wabitubwiye
wa mwana we ubwo ntubishyira Perezida Kagame none se Perezida wa Repubulika yahindutse Perezida w'ishyirahamwe ry'abashumba bo kuri Saruheshi
oya rwose Perezida Kagame bwe niwe wabyihugiye kandi n'abantu bose babikomeye amashyi niyo mpamvu neza ko ari byiza
bagabo babishinze ntabwo numva ukuntu Perezida yatinyuka kujya imbere y'abana ngo asuke ibitutsi nk'ibyo ariko si ibi bintu ni ibiki aka ni agahomamunwa Perezida w'igihugu akaba n'umubyeyi
yewe nawe uratangazwa n'ubusa ejo bundi niyo ruka ntiyikubise agasiga abandi bayobozi mu nama Nonese ntiyanze kwitabira inama yari yatumijwe na Perezida Museveni ku bibazo bya Congo agahitamo kwigira mu muganda I Masaka. Agasha noneho kaje. Ntiyanze se kwakira intumwa z'Ubufaransa, Ubwongereza zari ziyobowe n'Umunyamerika. Ariko Papa Kabebe nawe niba umureke buriya yihesheje agaciro.
Ariko nanjye ni mundeke mundorere. Harya wihesha agaciro atinya kujya aho abandi bayobozi bateraniye bashaka ibisubizo by'ibibazo.
Ahubwo winyukije umwana twigana uhora arata ubwenge bwe maze ku minsi y'ibizamini agatuma kuri mwarimu ko yarwaye. Ma iyo ndwara ni iyihera?
Yewe bayita ubwoba.
Ariko mwa bantu mwe ntimugateke mu bikomeye.
Erega babibuze kuri ngo nkwere uturutse umukuru ubu cyakwiriye hose. Kandi ngo nanone wibahetse abwiriza wo mu mugongo.
Numero ngo ati mwene murongo agira inkomoko kandi ngo inyana ni yamweru.
Inyana ni yamweru mwababyeyi umwe uko muturera niko tuzakura.
Radita huka ijwi ry'Urunyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Turi hagati mu kiganiro na General Nyamwasa. Bwana Nyamwasa niba unyumva ku murongo wa telefone wakomeza aho twari tugeze. Dufite akabazo ku murongo wa telefone mutwihanganire gato tugakemure turakomeza hagati mu kiganiro twungurana na General Nyamwasa. Ariko nkababwira nti ibazo byanyu mu byandike mu byohereze ku buryo tubisomera Nyamwasa agafata umwanya uhagije wo kubisubiza aganira namwe imbona nkubone. Ndizera ko nta muntu turi buganwe ijambo rero kuri iki cyumweru, niyo mpamvu kino kiganiro twagiteguye kugira ngo mwishyire mwizane mu bibazo byanyu muduhe iminota nk'ibiri cyangwa itatu dukemure ikibazo cy'umurongo wa telefone maze dukomeze mu kiganiro hagati. Huka ijwi ry'Urunyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Abanyarwanda abanyarwandakazi nuko twihanganira ibibazo bya technique bidutengushye natwe ntago ari twe, ariko dukora ibishoboka byose kugira ngo ikiganiro cyacu gikomeze. Bwana Nyamwasa sinzi niba unyumva, uranyumva?
Ubu ndakumva Serge, mbabarire imirongo ya telefone yari gutengushye.
nta kibazo mbere yuko dufata iyo ira publicité nari nkubajije ikibazo cy'uriya muntu wari mu kigano cy'amasengesho ashaka kumenya itandukanyirizo ryawe uri nyamwasa mu gihugu n'itandukanyirizo rya nyamwasa amaze kurokoka ubwicanyi bwa leta ya Kigali ngo aba warakiriye agakiza k'umutima arashaka kumenya nyamwasa w'umutima atari nyamwasa wari mu gihugu mbere uwo nyamwasa ashaka kumenya ashaka ko ari nyamwasa uvuga uti wamenye Imana nyuma yaho umaze kurokoka hari icyo wumva dutangariza wari utangiye kutubwira ukuntu wari mu muryango w'abakristu ndumva nagusubiza ijambo gakomeza
murakoze Serge ndakubwiye ngo njyewe mvuka mu muryango w'abakristu nagiye kuvuka nsanga ababyeyi kanjye ari abantu basenga buri gihe bakugisha amasengesho bakugisha Imana twajyaga tujya muri misa buri gihe kugeza igihe aho nageze mu mwaka wa gatandatu nkajya muri seminari narangije imyaka itanu muri seminari Serge ndahava bavuye njya mu mashuri yisumbuye nkava njya muri universite ubwo rero bumva ko ikibazo cy'Imana kuri njyewe atari ikintu gishya ni ikintu imenyereye imyitwarire yanjye abantu bagira amakosa ubusanzwe kuko turi abantu n'umwana w'Imana yigeze gusanga abafarizayo mu rusengero rw'Imana arabakubita kandi ubwo wenda bitari byo ariko nawe yarabikije ibyo ni bisanzwe njyewe rero kuba biriya bintu byarambayeho umuntu agahaguruka akaza agafata imbunda akandasa nta cyangombwa bakubita kuko nta n'uwari uhari kugira ngo wenda amufate cyangwa n'abamusize kandi n'uwangambaniraga n'abangambaniraga babitanzemo amafaranga menshi bari barabiteguye ko banyiriho ntabwo ari ubushobozi bwanjye ku giti cyanjye nuko Imana itashatse ko icyo gihe yenda tugenda ariko ubuzima bw'abantu narabubonye haba mu buzima busanzwe haba mu gisirikare hari n'ubwo umuntu ajya ku rugamba agakira amasasu menshi cyane ejo mwarangiza n'intambara akoza muri accident ya moto cyangwa n'iyi modoka ibyo byarabaye twarabibonye njye rero icyo nakubwira Serge ibi turimo ntabwo ari ibintu by'umuntu ku giti cye ibintu by'Imana sinanjye njyenyine nawe ubwawe Serge ndibwira ko ubuzima wanyuzemo nawe wakwibaza ibyo nanyuzemo byaba ari ubushobozi bwanjye cyangwa n'Imana yamfashije ubuzima bwawe narabukurikiye aho wanyuze n'uwo madamu Marie Esther twarahuye hambere twaraganiriye nawe ibyo bizemwo nabyo ndabizi maze rero ndibwira ko ibi byatubayeho mukwiye nabyo kumesha mukarerera muri rusange byagiye biba ku Rwanda kuba tukiriho tukaba turi hanze n'abandi bari indani bakaba dushobora kuba bavugana kandi bashyira umugambi hamwe dukoreshe rero inama z'Imana n'ubushobozi Imana iduha kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzakore ibintu ku buryo bw'umuco ku buryo busukuye kandi ku buryo bugomba kubera umunyarwanda icyo nakubwira rero Serge ndibwira ngo uko nabayeho ikintu cya mbere nibwira ko twabaye mu kiganiro dukore mu buryo bw'uko agomba kuba fairness iyo dukorana nabo kera twakoraga bati bariya ni kipopularite bashaka kwimenyekanisha nta munsi n'umwe twumvaga tunabikeneye kuko twari dufite imyanya ihagije iduhagije ntabwo twabikora kugira ngo abantu badukunde twabikora kubera yuko twumvaga ari ibintu bikwiye n'uyu munsi rero ndibwira ko kimwe n'abandi dufatanyije twese tuzi ko ibyo dukora ari uko Imana ibishyigikiye ibihumugisha kuko ibyo dukora ni ibintu byiza ntabwo dukora ibintu byo gusenya turakora ibintu byubaka kandi ndibwira ko Imana izabidufashamo tukabigeraho murakoze
urakoze cyane Jean Nyamwasa icyo nagira nkumenyeshe nuko rwose ibibazo ndabibaza ni iby'abanyarwanda kandi abanyarwanda impamvu babibaza baba bafite n'impamvu ituma babibaza ndagira ngo rero ibyo byari ibibazo byo kugira ngo dutangire ikiganiro ndagira ngo tujye mu biganiro nyamukuru by'uyu munsi byatuzinduye cyane cyane ngira ngo twibande ku bibazo bihangayikishije abanyarwanda ariko ikibazo cya mbere ngira ngo nkubaze ni ikibazo gikomeje kugaruka ku mbuga za internet ni ikibazo dukomeje guhura nacyo mu miryango yacu aho tuba aho tugenda dukora ibikorwa by'ihuriro nibaza abantu b'abanyarwanda batubaza ikibazo kiraza kibazo n'umunyarwanda aravuze ati ngende mu gihugu cy'u Faransa nkurikira nyamwasa umunsi ku munsi kandi nyamwasa bambarize rwose ikibazo cyanjye bagisome ucyumve ati uri umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda wakoreye igihugu cy'u Rwanda wakoze akazi gashimishije ku buryo n'ibyakubayeho abanyarwanda barabiregereta bose bari mu gihugu. Ariko isura yawe hanze ntabwo yakiriwe neza abanyarwanda benshi, niyo mpamvu ngira ngo ufate uruhare rwo kugira ngo ubwire abo bantu bakunenga, abo bantu birwa bakujomba udukwasi bari hanze, ubaho ubutumwa bwo kubahumuriza, ubabwira ko uri ikiremwa muntu kandi n'amakosa aba yarabaye akenshi barayababarirwa kandi abantu bakabana mu mahoro. Iki kibazo kiraza kibazo kiti umugabo witwa Dr. Theogene Rudasingwa yafashe iya mbere araza asaba imbabazi abanyarwanda, yitandukanye n'ibikorwa bya FPR Inkotanyi kandi afata iya mbere mu kuvuga amahano FPR Inkotanyi yakoreye abanyarwanda. Ati mbarize umbarize Kayumba Nyamwasa, ati usibye ibiganiro byiza aduha, usibye ubugabo n'ubutwari tumuziho, waba uteganya kuzafata umunsi nawe ugasaba imbabazi abanyarwanda? Ati niba udateganya gusaba imbabazi abanyarwanda, waba ukoresha ubuhe butumwa kugira ngo abantu bari hanze badashaka kukwemera muri sosiyete cyangwa badashaka kukwakira nk'umuntu, wabahuye butumwa kugira ngo ubahe ikaze kandi ubahumurize, ubahe icyizere ko twese turi abanyarwanda kandi byatinda byakunda tuzabana mu mahoro?
Murakoze Serge. Ibyo mbyumva kenshi abantu babivuga, abenshi ibindi mbyumva no ku n'ibindi no kubyumva kuri radio, hari abaducira imanza n'ibyo kuri Serge. Twese turi abantu, ibyo twabayemo sinzi ibyo abantu bashaka kugira ngo tuvuge, tugishinga umuryango wa RMC twagize ibiganiro byinshi n'abanyarwanda, batubaza ku bibyo dutekereza ku byagiye biba mu kiriya gihugu twarabisobanuye. Ikintu cya mbere twababwiye ibyabaye muri ruriya Rwanda, harimwo impfu z'abantu b'abanyarwanda baguye hariya mu ntambara. Tubabwira ko byari ibintu turi guretinga ku buryo bukomeye cyane, kuko ntabwo umuntu waba wari umuyobozi ibintu biriya bikaba noneho bakavuga ko ari ibintu wakwishimira. Ibyo bintu twarabisobanuye, tubisobanura kenshi. Sinzi aba baba babivuga icyo bashaka kugira ngo yenda buri kiganiro icyo umuntu atange buri munsi abasaba imbabazi. Nibwira ko abantu bakwiye kumva ko ibyo ari byo byose igihe tuvuze ibintu twavugaga ati biriya bintu byabaye hariya ni ibintu bababaje cyane, twari tubirimwo natwe twumva ari ibintu abanyarwanda bakwiye kumva, bakamenya neza ko atari ibintu twishimiye, ko atari ibintu tuzibona nk'ibintu by'ubutwari. Twaranasobanuye tubabwira ko intambara igihe ibaye hagati y'abanyarwanda ubwabo ntabwo ejo wazahinduka ngo uvuge ngo hari imfizi. Ibyo ndibuka niko twabivuze, twavuga ati ntabwo wakwica murumuna wawe, kwica mukuru wawe, kwica umuvandimwe murimo kurwana, ejo waza kuvuga ukadakunda kuvuga ngo hari intsinzi. Twababwiye ko nta ntsinzi yabaye, ko habaye igihombo mu banyarwanda. Ibyo rero ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biteye agahinda, kuba twari tubirimo rero ni ibintu bibabaje. Ariko rero nashaka kubabwira ko hari ibintu bimwe ari responsibility y'umuntu ku giti cye, responsibility y'umuntu ku giti cye. Ukavuga uti kanaka hari uvuga ko waba warahagurutse ukagenda ukamwica, ibyo rwose ndakubwira ko njye nta muntu naba narahagurutse nimwe kwica mu Rwanda, nta n'umuntu naba naratanze wo ndanga umugene mwica umuntu runaka. Ariko rero responsibility igendana n'akazi twari dushinzwe, ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biri regrettable, ni ibintu bitubabaza buri gihe. Ibyo rero twarabisobanuye abanyarwanda, twarabibabwiye. Abandi rero hari n'aba bashaka kugira ngo yenda bumve ko twari ku rugamba, twari mu ntambara, twari abasirikare, twayoboye ingabo, twarwanaga n'abandi banyarwanda. Keretse hari n'abashaka kugira ngo hari tugaragaze ko yenda ko twajyaga ku rugamba, twagerayo tukajya kwica abantu, ntabwo tutarakoga. Ntabwo twarakoga, twapfushaga abantu icyo gihe twari ku rugamba. Ibyo nabyo bakwiye kumva ko mu ntambara utahaguruka ngo wagiye mu ntambara, noneho wavamo wenda ko intambara wayitsinze usaba imbabazi ko watsinze intambara. Ikitubabaza ni abaturage baguye muri ziriya ntambara, abaturage bari badashingiye ku rugamba, abo ngabo rwose baratubabaza buri gihe, kandi twarabivuze twabivuze kenshi. Ibyo rero ibyo bavuga bati tubije nasabye imbabazi, ibyo ni byo kandi n'abatarana bivuga, ndibwira ko ariko twabanje kubivuga tukabivugira mu manama twagiye dukora. Ibyo nabyo we yenda yashobora kuba yarabyanditse ko tutarabyanditse, ariko twarabivuze. Maze rero nashaka kugira ngo mbwire abanyarwanda batwumva ko ibintu byabereye hariya mu Rwanda ibintu rero si umuntu wabibaye kandi yabaga twari cyane cyane kuko twari n'abasirikare twari tunagiriyeho kandi byabaga tunyereho ukumva rero ukavuga ngo rero se muri biriya muri kiriya gihe hari uruhare waba waragize kugira ngo yenda biriya bigiye kuba hari bimwe yenda bishobora kuvuga uti cyangwa wowe ubwawe ubwawe hari ibyo waba warahagaritse nabyo biragaragara ko bihari ariko rero ndetse nashaka kugira ngo ubwire ibyo bintu bikiri mu manza ugomba kwirinda ibintu bimwe ukageza ibyo uvuga ukamenya n'aho ugarukira kuko ejo n'ejo bundi ibyo bintu bimwe nibyo bizazana inyungu bisaba rero ko abantu bamwe bategereza igihe noneho yenda n'ubundi ufite fikisi banashaka izo nyungu zagaragara nawe ugiye kujya muri miriya noneho ibintu bizaza mu rubanza ejo ukumva ko ugomba kwishyura muri miriya ibyo ndizera ko ari ibintu maze abanyarwanda bakwiye kumva ko icyangombwa byaba byarabaye hariya mu Rwanda ni ibintu biba bazenyeyebaza kandi natwe ubwacu ntibakiregureta ariko noneho bategereze turangize ibyo turimo turangize ibyo manza n'ibindi byose hanyuma sipesifike izo bashaka n'abazaza murakoze
urakoze cyane Jenerali Nyamwasa ndakubwira ko abantu bagukurikira ari benshi kandi ibibazo bikomeza kuza ari byinshi turagerageza rero kwifatanya na buri munyarwanda wese aho yaba aherereye niyo mpamvu tuvuga tuti kuri radiyo itahuka imwe mu ntego yacu ni uko tuvuga ukuntu uko kiri kabone n'ibyo bintu tuvuga bya bitunenga ntabwo tuba dufite isoni zo kuvuga ukuri uko kuri niyo kwaba kudashimisha bamwe ariko ntabwo tuzatezuka ku ntego yacu yo kugira ngo twimakaze umuco wo kuvuga ukuri kandi tubinyije mu bwubahane buri munyarwanda wese akwikira akizana akavuga ikiri ku mutima ndagushimiye Nyamwasa kuri icyo bisobanuro utanze niba uwo muntu wari ufite ikibazo atanogewe yongera nyandikira kuri Facebook icyo kibazo ndongera nyibaze Nyamwasa kugira ngo niba ari ibintu tugomba gukora clarification kugira ngo byumvikane bisobanuke bwana Nyamwasa uribuka neza intambara ya Kongo itangira uri mu bantu baje kuri radio itahuka udenonce ino ntambara turanayirwanya cyane twivuye inyuma tuvuga tuti twavuze igihe kirekire ko Kagame agomba kuna muri cumi bana b'abanyarwanda ku izi ntambara zishorwamo abana b'abanyarwanda bagwa mu gihugu cya Kongo ari intambara za Kagame ku giti cye atari intambara zizanira amahoro abanyarwanda ibyo biganiro byarakurikiwe n'abanyarwanda benshi abenshi baravuga ati muri abasazi atabenshi baravuga ati ni propaganda ariko uko bimaze kugaragara biragaragara ko ibyo twavugaga mu mezi arenga icumi byabaye ukuri ubu ngubu ingabo z'u Rwanda zarambutse zijya muri Kongo nizo zafashe Goma kuko amakuru twagiye tuyabona umunota ku munota twakoze ibiganiro bitandukanye hano kuri radiyo itahuka twavuganye n'abantu bari Goma twavuganye n'abanyekongo bibereye on the ground batubwira ibintu birimo kubera mu gace ka Goma biteye isoni n'agahinda ku buryo ari ibintu umunyarwanda wese usubiza amaso inyuma atagombye kwishimira ibibazo biraza bibaza ati rero Nyamwasa w'umusirikare Nyamwasa wabaye umugaba mukuru wa ziriya ngabo urareba ugasanga propaganda ya Kagame yo guhora ashoza intambara mu karere ari iyihe imyaka ishize ari imyaka irenga 18 Kagame na FPR bari ku butegetsi kuki batakugirira icyizere cyo gukora structure mu gihugu ngo bayobore igihugu ariko abanyarwanda bibone mu gihugu bareke guhora mu kibazo cy'intambara ikibazo cyo gushoza intambara mu karere iyi structure ya Kagame ni iyihe iravana u Rwanda he irajyana u Rwanda he
urakoze Serge ziriya ntambara izo muri Congo nk'uko nabivuze mu gihe cyashize kuva muri 1996 u Rwanda rutera Congo igihe cya Desire Kabila muzi neza ko u Rwanda rwahakanye ko rutari muri Congo ariko tumaze gufata Kinshasa icyo gihe Kagame ndibwira ko ari tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri 1997 kuko icyo gihe abantu baribazaga bati ise Congo yafashwe na bande icyo gihe bakavuga yenda ko ashobora kuba harimo Uganda abandi batarimo Ethiopia abandi batarimo Eritrea abandi harimo Tanzania ndetse byarujijo ariko mu by'ukuri iriya ntambara ubundi yari irimo abanyarwanda n'abanyangora nibo bakuyeho mu buto icyo gihe rero mu buto abantu baramutinyaga bakumva ari umuntu ukomeye cyane Kagame rero arahaguruka mu byaranye byo kwigamba ajya mu kinyamakuru cyitwa Washington Post kugira ngo mbese yerekane abantu bose ko ari igihangange bavuga ko ari we wakuyeho mu buto atanga na za detail nyinshi cyane byari byo kwifungura no kwigaragaza uko atameze kandi nubwo byabaye uretse ko yashaka kwigamba nawo saho byabinare n'abapfa n'abagira gute nta nubuga bahari ngo yenda nawe bizamubeho ariko ibyo byose abashakisha kugira ngo yigaragaze nyuma yaho muri 1998 haje kuza indi ntambara maze za RCD izo ntambara nta nubwo twayikora nazumvikanyeho mu by'ukuri bamwe mu basirikare bavugaga bati iriya ntambara nta kivuze n'inama ya mbere twakoze igopeyo tugomba kujya muri iyo ntambara sinange njyenyine hari n'abandi ndabyibuka harimo Karegeya harimo Ndabiro harimo ba DMC hari bande abo benshi bavuze bati iriya ntambara ntabwo tukwiye kuyijyamo nta n'impamvu tuyijyamo hashize igihe gitoya rero tugiye kubona Kagame n'abafatanyije nabo ubu ngubu intambara barayitangije ibyavuyemo n'ibyago bitagira ingano kugeza n'uyu munsi abanyarwanda bose bazi n'abanyamahanga ibyo bijya ku ruhande aba yafatanyije nabo icyo gihe mbereye kuri Kagira nyuma y'umwaka umwe Kagira ntibari bagikorana byari byakaje bitewe n'iki bitewe n'uko Kagame we yumvaga ko yafashe Kongo agomba no kwitegeka ibyo Kagira yarabyanze bizamo intambara nariyo ntambara ya Kongo ya kabiri ntambara ya Kongo ya kabiri yari n'abantu bari kwa RCD dutangira no witwa Wamba Dia Wamba haza wazi na wari umuyobozi wa RCD wa mbere ntihashize igihe gitoya baba mukuyeho bashyiraho witwa Runda Bururu amara igihe gitoya baba mukuyeho bashyiraho witwa Unasunga igihe gitoya baba mukuyeho tujya kugera mu 2002 tujya kujya mu bintu byo kwinjirana na Kongo hari bageze ku rubyiruko utekereza rero nawe kuva muri 1998 kugera mu 2002 RCD ubwayo yari imaze guhindura ubutegetsi ishure ibiri kugaragaza rero yari iri gihe gukora ntabwo yabishingiye ku kuri yabishingiye ku kinyoma mu bwingane nyuma yaho RCD igiye kujya mu butegetsi yo ubwayo yasenyutsemo ikipe nibwo haje kuza kimwe cyagiye muri Kongo cyagenye na ba Ruberwa hasigara ikindi gice u Rwanda rwisigaranije cyari kumwe na Kongo nibwo bakigende ariko nyuma yaho ubugabanyamurenge bo bari bamaze kwitandukanya nabo baratangiye ibikundi byabo biyabwira amasomo uhaguruka rero kubeshya ngo ingabo z'u Rwanda zijya muri Kongo kujya kurengera abanyarwanda kujya kurengera abakurinzi wambaza ko ubu ngubu Kagame akorana na Ruberwa ise wambaza ko ubu ngubu akorana na Masunzu none se ubu ngubu yambwira ko nkunda ubundi kiriya gihe cyose bamukoreshaga ngo ubu ari iyo bamukoresha mu bwihisho nta muntu ujya gukora n'undi ngo amukoreshe mu bwihisho niba ari abagabo bamushyira ahagaragara ibyo rero nabyo ni ugukoresha abantu kandi uzi neza ko ibyo bakora nta kintu bizabamarira ferije rero uhereye kuri 1996 muri iki munsi abanyarwanda baherera muri Kongo nta kindi kintu bavanye muri iyo ntambara abakongomani bavayemo urwango rw'abanyarwanda abanyarwanda ku buryo bwose bw'u Rwanda abanyarwanda bwabo batakaje ibintu byabo batakaje abana babo abantu bago ku rugamba abakobwa bafatwa n'ingufu abagore babo nabo nuko imitungo yabo iranyagwa kumara imyaka ubu ngubu iraye 16 ngirango abanyarwanda bo muri Kongo nta kindi kintu bazi uretse intambara no guhunga waburengera wawe wawe murengera ukamutwara intambara niba azi ko intambara ari nziza yayijyanye kumuhazi noneho tukamenye ko akunda intambara kandi ko intambara yorora abantu icya kabiri abana bagwa muri ziriya ntambara n'abana b'abanyarwanda niba bapfa buri munsi abe bajyana muri Amerika abandi akabajyana kugwa muri Kongo ubwo se koko waba wivuga ngo wifuriza abantu bawe ibifurize neza ukaboza mu ntambara y'ubudasa ikindi twarababwiye tuti na biribye bagiye gufata muri Kongo bazayivamo 1997 bafashe Kongo bayifatiye Kabila 1998 arabirukana bayivamo subiramo 1998 2002 bababwiye ko bayivamo nubwo bagiye bahasigara bake ariko bayivuyemo igihe cya Nkunda nuko neza ubundi twarabwiye ati na Goma niba nayifata Goma ntabwo ari mu Rwanda ni muri Kongo bazayivamo Kongo niyo bahitamo ibice bitatu cyangwa bitanu ntabwo u Rwanda ruzigera rufata igice cya Kongo ngo rugitunge rukiyobore nibyo banibwira ngo bafashe Kongo ngo bazashaka kuyiyobora bayitegeke economically ntibizashoboka ibihugu baturanye nabo bibarusha ingufu kandi abakongomani bumva bakorana n'ibihugu kurusha u Rwanda kuko bo babona ko babahemukiye. Icyo nkubwira rero Serge warumbajije ati propaganda ya Congo ivuze iki? Propaganda ya Congo ishingiye ku kinyoma, ishingiye ku kinyoma kuko ishingiye ku busahuzi, icyo ni kimwe, ishingiye ku gushaka kwibonekesha, icyagatatu ishingiye ku bintu bya kimwe cyongere kintu yitwa illusion. Propaganda afite illusion mu mutwe we yo kwigira ko ashobora gukora ibintu adafite ubushobozi. Abakongomani babiri bayi bayamwira bananira, abanyamerika baragerageje birabananira, Kagame ntabwo bizabishobora. Ahise ibyo ngubu nta gihugu kiyobora ikindi ku ngufu. Abanyamerika bagiye muri Iraq bari bazi ko ari ibintu byoroshye kandi koko igihugu bari bashimiye imikeye, ariko muri hari abanyamerika baguye muri Iraq n'abantu b'abari Iraq baguye hari abanyamerika bari gusirwa bavuze bagiye muri Afghanistan nayo ubona uko biri bimeze. Kagame we yibwira ko afite ingufu zingana gute kuba yafata Congo akagenda akayihamana akayitegeka, ibyo ntabwo bizashoboka. Ariko none ikibazo ni ikihe? Ikibazo ni uko abanyarwanda aho bava bakagera, abanyarwanda aho bava bakagera, biriya bibazo bya Congo ni ibibazo biteye agahinda kuko birimo iki? Birimo impfu, abanyarwanda bapfa buri munsi. Icya kabiri harimo gutakaza imitungo, iziriya ntambara zirahenda. Nimwibwire ngo ibikoreshwa mu Rwanda abantu baba bakoresheje mu kujya kurwana ziriya ntambara ukuntu bingana ngo amafaranga ngo nuko agaruka, n'igihe agarutse ntabwo ajya mu isanduku ya Leta, ajya mu isanduku y'umuntu. Abagurisha za kuruta ntabwo amafaranga ajya muri Leta, abagurisha byose nawe ubwe ibyo akora hariya azi ko ari ugusahura. Ikindi Serije gihari Kagame abikora yibwira ko ejo n'ejo bundi abazungu bazaza bakumva ko Kagame ari we senta ya diplomasi muri kariya karere. Yabikoraga biriya byose yibwira ngo ejo n'ejo bundi u Rwanda i Kigali niho bazaza kujya kubaza solution yo muri Congo. Ni nawe ahera akakubwira ngo ibibazo byo muri Congo ngo byatangiye bigenge ntaravuka. Ibibazo byo muri Congo ngo ni ibibazo bya governance, ibibazo byo muri Congo ngo ni ibibazo by'igenda ibibagite imiyoborere mibi. None se mu Rwanda niho hari imiyoborere myiza? Niba hari ahantu hakwiye kujya intambara igomba guhindura imiyoborere mibi ni mu Rwanda. Congo ntabwo ifite imfungwa za politiki, banakubwira ko Tshisekedi afungiye mu nzu iwe, ariko aba Kagame bafungiye muri gereza bamushayidi banakritika baingabire ba Bernard Ntaganda bari muri prison. Imiyoborere mibi rero iri cyane mu Rwanda kurusha uko iri muri Congo. Icya kabiri bakubwira ko bakakubwira ngo nta mangi ya Congo ngo Congo irakize bari ku bukire bwa Congo ntawe bugaragarira mu Rwanda nawe nabyo ni uko. Ntabwo bavuga ngo ubucuruzi bwose bukaba ari ubw'ishyaka bukaba ari ubw'umuryango, ibi biri hariya reka yinjye abantu bakeya none ukajya kujya kuri ukavuga ngo igihugu cyateye imbere. Nta miterere imbere ihari, nta miterere imbere ihari kuko ubu ngubu ikiriho ni abantu biteza imbere ku giti cyabo nk'uko bimeze. Maze rero tuseje ko nakubwira iriya ntambara ya Congo uko abanyarwanda bagiyemo muri iyo myaka yose haba 1996 1998 haba 2003 kuko bavuyeyo n'ubu niko bazavayo. Ntabwo tuzavayo twemye, ntabwo bazavayo bavuga ngo bafite ishema. Noneho rero byakurikiyeho, dore batangiye no kuzanira amafaranga, batangiye no kubafatira sanction. Buriya rero hari abavuga bati biriya tugeze mu Security Council zamara imyaka ibiri biriya bintu bizahagarika. Hagiye amenya neza ko International Community ikora ziriya nka porotokoli ziriya na ziriya raporo za Gisobe Kampasi, ntabwo bazazijugunya. Seriyo ziriya zizabikwa ariko dizayiye haba mu myaka ine ni u Rwanda rwaravuye muri Security Council haba mu myaka icumi kadomo tegeka ziriya raporo zizasohoka kandi ariko rero abareba bugufi baravuga ngo ya tugiye kujya muri Security Council ya tuzazihagarika ntushobora no kujya no kubona bivuge ariko 2015 akazabiza amazina y'abantu yanditse hariya nta hazajya aranditswe arazwi. Serije rero tuzakubwira iya ni ibintu biteza abanyarwanda akaga, ibintu bifite n'igihugu ibintu bisenya imibanire y'abanyarwanda n'abaturanyi kandi mujye muri Congo ifite mpaka na Republic of Central Africa. Ifite mpaka na Congo Brazzaville. Ifite mpaka na Sudan. Ifite mpaka na Uganda. Ifite mpaka na Burundi, ifite mpaka na Tanzania, na Zambia, na Angola. Hadija kuki buri munsi ari u Rwanda. Kagame wa yarembe abandi bose kuki babanye na Congo ifite kwimeza kuki we ari buvuga ko agomba ko ari mu ntambara na Congo buri munsi kandi nyamara hari n'abarwanya mu Burundi bari muri Congo hari n'abarwanya ya Angola babaye muri Congo hari n'abasemeye na Leta ya Brazil baba muri Congo hari n'abandi bakomeye na Republic of Central Africa baba muri Congo kuki ibyo bihugu byitegera Congo abanyarwanda bakwiye kwibaza ubwo se noneho Kagame we ahora avuga ngo bijyana muri Congo ngo ni FDR ejo bundi nari bujya kubona amavava amasigaye ibihumbi bitatu cyangwa abandi ibihumbi bine wajya muri Congo hagahunga abanyarwanda bagera ku 400,000 kubera kujya gushakayo 400,000 iyo mibare yibarakije ubu iyo aza kuba nyina ariba hariya ibyo ni byo yakaba yakora hariya ibyo rero ni ibintu byinshi ibintu dukwiye kureba hari ukuntu twabirwanya kugira ngo abanyarwanda babane n'abaturanyi ntabwo abanyarwanda bafite ibintu bya mirenge byo kuzahoza mu ntambara bimara abana babo kandi bihenze kandi biteza ishema feje ni ashaka kubwira
urakoze Jenerali Kayumba ibibazo biraza ari byinshi umunyamakuru Didas Gasana ari ku murongo wa internet nawe arabaza ati Jenerali Kayumba wahoze uri umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda gerageza ugire icyo utubwira ku mafaranga Leta y'u Rwanda itanga mu gisirikare icyo nakwita budget of defense military batanga ku gisirikare dukurikije na GDP y'umutungo w'igihugu cy'u Rwanda ikindi kibazo cya kabiri aravuga ati umubare w'abasirikare b'u Rwanda ni bangahe ugereranyije uyu munsi ikindi kibazo cya gatatu aravuga ati tumaze iminsi twumva ko ingabo za FDR zitera mu Rwanda ati izo ngabo za FDR zaba zingana zite nk'uko umaze kubivuga ati se noneho izo ngabo za FDR zaba zigaba ibitero mu Rwanda zite icyo kibazo kikaza kibazwa n'abanyarwanda benshi cyane bavuga bati dufite ibitero mu Rwanda bya FDR ku butaka bwacu hari intambara mu Rwanda General Kayumba nk'umugaba w'ingabo z'u Rwanda gerageje gusubiza icyo kibazo kuko Didas Gasana umunyamakuru ubwo nawe agifite mu zindi forumu z'abanyamakuru kugira ngo agikoreshe
murakoze seje kandi ndasaba kugira ngo mbanze nshimire Gasana kandi nsuhuze Gasana nawe ni umwe mu bantu bitanze cyane ye na mugenzi we Kabonero mu kugira ngo bagaragaze ibiroho ubungubu bakaba nawe muri bari mu buhungiro kandi kugeza n'uyu munsi bakaba badahwema kugira ngo bagerageze gukotana no kugira ngo barwanire igihugu cyabo ibyabajije rero ku mari y'u Rwanda ijya ku ruhande rwa gisirikare ubu ngubu ndindira ko bigomba kuyanda byaraniyongereye ariko muri kiriya gihe niba nibuka neza ndibwira ko mu ngengo y'imari y'igisirikare mu Rwanda kitaburaga yenda nka 15% kuko imishahara yawo kigenge ndimwo twari dufite abasirikare ibihumbi 60 nawe urumva umushahara ukuntu bungana washyiraho amafaranga yenda y'ibikoresho amafaranga yaragari benshi n'imari menshi ku ngengo y'imari byashobora gufata nka 15% ubu ngubu abasirikare bari mu Rwanda umubare ntabwo nakubwira ko muzi neza kuko abenshi bagiye bavamwo ariko nabwo hari n'abandi bagiye binjiza ariko icyangombwa cyo yenda si n'imibare cyane icyangombwa nicyo abasirikare bakora abasirikare bo mu Rwanda urebye ubu ngubu ntabwo ari abasirikare babereyeho kurinda igihugu ni abantu babereyeho kurinda umuntu n'agatsiko n'umuryango we nibyo nibyo biriho iki ni ikibazo gikomeye cyane kandi nyine koko bikaba bigenda mu ngengo y'imari ariko n'amafaranga menshi n'abasirikare muri rusange nta nubwo ajya bageraho kuko amenshi ajya muri Republican Guard kandi akajya mu kugura ibikoresho kandi Kagame n'ubu byigurira ku giti cye chef d'état major hariya mu Rwanda ibyo ntabahuriye nabyo Kagame aricara agakora ibyo yishakiye nta guha urugero igihe njye nari chef d'état major habaye ikintu cyo kugura indege kuko murabyibuka neza hari intambara y'abacengezi mu byukuri intambara y'abakemezi kugira ngo uyirwane ushobore kuyitsinda nuko ugomba kureba ingufu zawe ukareba uburyo umukemezi akoresha nawe ushaka gukoresha haba yo kugira ngo wagure indege hagati aho indege zimwe ziraza zindi kandi zarishyuwe amafaranga ntigeze aboneka ariko mu by'ukuri aya mafaranga yariwe na ba Kagame na Ndahiro bibaho turabaza tuti amafaranga byagenze gute nta n'umuntu n'umwe wigeze abisobanura Kagame hamagaza inama nyirarureshwa irimo abasirikare bose bakuru abaza Ndahiro uko byagenze asohotse Ndahiro ati uyu nguyu arambaza ibingibi ate na nazabizane njyewe nzamwereka kuva icyo gihe Kagame araceceka icyavuyemo njyewe icyo nafashe ni uko mu by'ukuri bakunda ko bari barasangiye kandi n'izo ndege zigize nziza zarabuze ntabwo n'ubu ngubu mu Rwanda bigaragara umuntu rero ushobora kwiba indege akarya indege tekereza nawe n'amafaranga andi asanzwe aba adashobora no kugaragara uko bigenda nawe ushobora kubimenya ibyo rero mu by'ukuri imari y'u Rwanda ubundi ubusanzwe igisirikare gitwara uruhare runini cyane ndibwira ko iki gihe byabaga birimo hagati ya 15% na 20% y'imari ya leta ubu ngubu bigomba kuba bimirenzeho kandi uko intambara nka zijya ziba zije n'amafaranga nayo niko agenda yiyongera kuko biriya u Rwanda baba barasa amasasu ntibayakora bisaba ko abasirikare bagaburirwa ku buryo butandukanye n'uko bagaburirwaga buri gihe ubundi bahari arasiye bakigurira ariko na n'igihe bagiye hariya muri Congo bisaba ko ugomba kubaguza ibiryo no kubibatwarira ugomba kuba ushakira imyenda itandukanye kuko bagirwa banyagirwa bisaza vuba ukagura ariko usanga kenshi nabwo ibyo bidakorwa neza njye mbibwira ko iriya ntambara cyane cyane ikibigamije nubwo ihenze uko byari bimeze kose ni ikintu cya insensitivite kiba kiri mu mutima w'umuntu kuko n'akababaro bariya abasirikare baba banyuramo Serge Kagame ntabwo bimenye uriya muri Congo cyane cyane nko muri Kivu ubu ngubu imvura iragwa cyane mu kwezi kwa cumi na kumwe bariya abasirikare bo mu Rwanda ntabwo wavuga ngo ni nk'abasirikare mujya mubona b'Abanyamerika ngo uragenda indege zikabazanira amahema zikabazanira ibiringiti bishyushye bikabazanira za sleeping bag abanyarwanda ntabwo ari uko babayeho aba n'abanyarwanda bariya bararwa ntandi hejuru y'imisozi bakarara banyagirwa abandi bakarwara urashwe tuzajya kumuheka mubana muri iyo misozi mu mvura akababarwa nyirimo Kagame ntabwo abizi nta nubwo anabitekereza nta nubwo abimubabaje kuri n'ibyo ntabwo aricyo kibazo maze nashaka kubwira Judasi yenda kibazo cy'imari cyo kuva u Rwanda rugafatwa na FPR imiryango y'imari ya gisirikare n'uyo wabaza n'uwari minisitiri Habyarimana ntiyayikubwira kuko nawe ntiyajyaga yikontorora ingengo y'imari y'igisirikare mu Rwanda ihinduka buri munsi Kagame igihe abwiye minisitiri ati ihanga amafaranga ashyiraho ngaho yamubwiye ati kura hano agashyiraho ngaho chef d'etat major ntaba ahuriye nayo nta nubwo banaguhamagara ngo bakubwire bati ingengo y'imari ni iyi kuko nta n'uruhare ugiramo mu kugira ngo ayo mafaranga uko azakoreshwa ngo ubu nabizi ni kuri ya bimeze ku gisirikare cy'u Rwanda ntabwo ari icy'abanyarwanda cyangwa igisirikare cy'umuntu ingengo y'imari y'abasirikare ni uko imeze Kagame ikoresha uko yishakiye cyakoze
urakoze cyane General Nyamwasa tugaruka kuri icyo kibazo kerekeranye na FDL n'ibitero irimo kugaba mu Rwanda ibi bintu biraza biri mu itangazamakuru rya leta ya Kigali kandi leta ya Kigali nayo irabiboneramo umwanya wo gukomeza kuvuga ko intambara mu karere ari ngombwa kugira ngo bakomeze gukumira ibyo bitero bya FDL zigaba ku butaka bw'u Rwanda umuntu arabaza ikibazo ati mbariza afandi Nyamwasa ati niba koko mutemera ko FDL yaba ikaba ibitero mu Rwanda iriya mirambo tubona mu binyamakuru igaragara ku mateleviziyo yaba ari imirambo y'abandi ati se noneho wakeka ko ati uri umusirikare ndabizi ati hari igihe haba amakinamico ati ni gute noneho ibi bintu twabinyomoza nko mu ihuriro nyarwanda mukagerageza guha abaturage b'u Rwanda message iri clear mubasobanurira neza iriya propaganda yo kuvuga ko u Rwanda rwatewe ko FDL irimo kugaba ibitero ku Gisenyi ndetse n'ahandi n'ahandi kugira ngo abanyarwanda basubize umutima munda ati kuko leta ya Kigali irimo irakoresha ino propaganda ivuga ko noneho FDL yaba yavuye muri Congo cyane cyane ikaza ifite intwaro yahawe n'abanyekongo kugira ngo baze kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda uyu munyarwanda akabaza ati mwahumuriza abanyarwanda mute kugira ngo mugaragaze wenda ko ari propaganda ya FPR kugira ngo Kagame akomeze igumire muri kare gace ashoze intambara bwana nyamwasa nk'umusirikare iki kibazo kiragoye kugisobanurira abasivile ariko nk'umusirikare sinzi niba wafata umwanya uhagije ukagisobanura ko kirimo kirabazwa n'abanyarwanda benshi hano ku mbuga za internet
urakoze Serge ndibwira ko byo tuganira yenda tutakora propaganda natwe nk'ibya Kagame ariko yenda twafashwa no gushaka kugira ngo tuvugishe ukuri mu byukuri FDRR muri iki gihe ntabwo yatira u Rwanda ibigira icyo ishobora kugeraho kuko mu byukuri abasirikare ba FDRR abenshi mwarabibonye bagiye bayivamo basubira mu Rwanda bavamo bataha mugiye kubara kugira ngo igice kinini cya FDRR baratashye bavuye mu Rwanda kuko babaye infiltrated bandingira ngo kubera ibibereho batari babiteguye na kurwanya urugamba igihe kirekire cyane bararushye barataha ibyo rero by'u Rwanda ruhora ruvuga ko FDRR ibyo bajya muri Congo bajya gushaka FDRR ibyo byo ntabwo ari byo cyane cyane ko bubatse na za mayimayi nyinshi baha amafaranga yo kwitaba FDRR kuko intambara u Rwanda rwarayisosinze rwayisosinga mayimayi mayimayi kenshi yirwana na FDRR nani mpamvu rero n'abanyarwanda kujya muri Congo kuko n'ubundi faranga barayatanga ya mayimayi kwica FDRR nkuko mwabibonye muri iyo raporo yaba garagu yaba kanze gukora bishwe na mayimayi ibyo rero byose babikorana na leta y'u Rwanda leta y'u Rwanda ndetse no kugira ngo igende abasirikare bayo ifite n'imari igomba yo guhemba mayimayi kugira ngo mayimayi ibakorere ibyo batashakira bashaka gukora muri Congo hakabaho rero n'ikina nico koko iriya ntambara ino bavuze ko abasirikare ba Congo nibo bateye amabomu mu Rwanda ibyo ntabwo bishoboka sefa dushobora gusohokera niba abasirikare ba Congo bararasaga kuba barimo kubatera ndetse niba baravuga ko no kubatera no guturuka mu Rwanda none bari bakabarasaho ari uko babona barimo kubatera babasatira baba mu Rwanda ibyo birumvika ubwo rero byari bisobanuye ko u Rwanda rwateye Congo none Congo nayo irimo kubatera bisobanuye ko nabo barimo kubarutaho ibyo rero birarangira bavuga ngo amapfa arimo kuva muri Congo arimo kujya mu Rwanda ibyo bishoboka kuba byaranabaye kubera yuko abakongomani bagomba kwitabara babona abasirikare bo mu Rwanda baje kubatera baturuka mu Rwanda ibyo byashoboka binabaye rero nani mpamvu u Rwanda rukwiye kurushyira hanze ngo urajye gusakuza ngo batewe ahubwo byagaragara ko abakongomani bagerageza kwitabara icyo ni kimwe icya kabiri kuvuga ko FDRR ishobora kuba yateye mu Rwanda ndibwira ko nubise no kuri BBC abo muri FDRR nabo babyemera ntabwo rero njyewe nahagarara aha ngaha ngo mbahakanire kandi bo barabyemeye birashoboka ko nabo bashobora kuba baragiye mu Rwanda bakajya gutera kuko ntabwo bwabo babaye ubwa mbere na kera bajyaga bayinjira mu Rwanda bagatera bagasubira muri Congo bakabikora bakagira ariko njyewe ngimbwira ko nabyo niyo baranabikoze byaba nabyo byari bishingiye kuri strategie nayo itaryo kuko ntabwo bafata abantu 150 ngo bavuge ngo bagiye gutera igihugu aho rero niho nawo ngera nkibaza FDRR se yifite abasirikare 300 ibyo bavuga cyangwa 4 cyangwa 5 kuki bazanye 150 150 se baraje bakurikira baba barafunze inzira se baba barateye ikigo cya gisirikare ise baba barateye ikigo cya polisi baraje gusabaraza bajya mu rutoki cyangwa bajya ku musozi bariya baragara abasanga barabarasa barabica bagaragaza imirambo ibyo rero nabyo ni ibintu abantu bakwiye kureba bakamenya ko ashobora kuba arimo ikindi kibazo ikibazo rero kikaba kirimo iki nuko n'ubu ngubu muri imyaka yose ishize hafi nk'icumi hari abantu bamwe muri FDRR bagiye bakorana na leta y'u Rwanda niko mubona bagenda basubirayo ntibyanantangaza n'ibikorwa na bimwe bishobora gukorwa ku bantu bamwe baba bumvikanye nabo bati nimukore ibi ngibi ngo tuzagere kuri ibi ngibi nibyo nabyo birashoboka ariko rero kuba FDRR yo harimo abavugizi bayo bagiye kuri BBC bakavuga kuko bateye yewe kugira ngo hagurutse mbije ngo ntabwo babikoze ibyo byaba atari byo ariko icyo nashaka gushimangira nta mpamvu imwe yo kuvuga ko u Rwanda ubu ngubu rushobora kuvuga ko rujya muri Congo kuri rugiye gushakisha abasirikare ba FDRR 300 ariko noneho kibazo nyamukuru igiye kagame abwira kabira ngo navugane na M23 baje mu biganiro we kamaze imyaka 18 kutavugana na FDR kutavugana na bamurwanya ategeka abandi ko bavugana na baba
Radita huka ijwi ry'urunyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika dufite akabazo ku murongo wa technique mu murongo wa telefone mutwihanganire gato turagaruka mukanya
Hey ma papa mama ihuriro
Ihuriro
Ihuriro nande muko
Oya 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 ndavuga ihuriro nyarwanda ANC ihuriro ry'abahutu abatutsi n'abatwa Ntabwo murashyigikira ihuriro ninjiye mu ihuriro muzi ko rimwe musigaye gusa
mbe mama kabebe niwe wari usigaye sinakubwiye na kabebe yaragusize
ariko papa kabebe tuzi ko kuva cya kiganiro giheruka guhita kuri radio tahuka nahise nkubwira ko nanjye nayo utavugisha ukuri
ihuriro RNC
ihuriro nyarwanda RNC
banyarwanda
namwe banyarwanda kazi
Mugani huriro nyarwanda RNC
Muhaguruke
Mufatanye n'abandi banyarwanda bihaye intego yo guharanira ku Rwanda ibigihugu kigendera ku mategeko kandi kiganjemo demokarasi n'amajyambere
umutekano no kwishyukiza na by'abaturage ubutabera n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu
kirangwa no gusaranganya umutungo bidashingiye ku moko cyangwa izindi mpamvu z'uburyamirane
General Kayumba Nyamwasa, uranyumva?
Magie, la magie d'une minute, une ambiance de joie, et d'espoir, Imagine encore une minute, toute l'Afrique réunie pour ça. Pleine des tirs de mitraillettes, des fleurs et de l'angoisse. La faction du foot s'emporte. Attention, ça va commencer au stade et à la télé.
Allez, allez, allez.
Africa, yeah.
Oya, oh,
oya, eh.
Oya, 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 eh.
Oya, oh,
oya,
eh. Africa, yeah.
Oya, oh,
oya, eh.
Oya, oya,
oya, eh.
Oya, oh,
oya, eh.
Radita huka ivugira Washington DC muri Amerika abanyarwanda banyarwandakazi turi hagati mu kiganiro na General Nyamwasa aho tuvuga ku bibazo byugarije u Rwanda uruhare rwawe munyarwanda munyarwandakazi nuruhe turashaka kumenya icyo utekereza turashaka kumenya ibyifuzo byawe turashaka kumenya umusanzu watanga mu gukemura ibibazo byugarije abanyarwanda uruhare ntagara urwanje uruhare ntagara urwa Kayumba uruhare ntagara urwa Rudasingwa uruhare rwa buri munyarwanda wese uko yaba meze afite uruhare ndetse no gutanga umusanzu mu gushaka ibibazo byugarije igihugu cyacu andikira radita@gmail.com maze utubwire igitekerezo cyawe ibyifuzo ku buryo twabyungura n'abandi banyarwanda hirya no hino ku isi maze tugashakira hamwe ibyo bisubizo nta munyarwanda uhejwe kabone n'ibyo bibazo mwavuga ari bimwe mu tunenga ntacyo dutinya kuvugana kuri radita huka kuko imwe mu ntego yacu twiyemeje ni ukwimakaza itangazamakuru ribereye abanyarwanda niyo rwose ryaba ridusezereza ritunenga turabivuga kuri radita huka maze mukihitiramo ibibabereye dufite akabazo ka technique turimo turagerageza gushaka Kayumba Nyamwasa mu mwanya utarambiranye araba ari kumwe namwe akomeze hagati mu kiganiro ufite ikibazo ushaka kubaza Nyamwasa ufite icyifuzo ushaka kunganya Nyamwasa andikira radita@gmail.com cyangwa utwandikire kuri Facebook izwi ry'ihuriro nyarwanda
Hey, let me go, 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 let me
cyane byagenze gute ubanze bati akantu se gusa da
papa namenye ko muri ibigarashi
ego rubuga ruteta bizi cyanura abantu baguje ibyakabana ariko sakanye ibi ni ibiki bitashye muri runo rugo uranze tubarane sha
oya oya nukuri ni mumbare sinzongere kwibeshya ahubwo muri ibiro
ego ko mbe babyeyi mwabyaye mbe babyeyi bahetse nge ndumiwe Yusere jo muvuye mo koko.
Nyamara nge ndarengana nase ko ari Perezida Kagame wabitubwiye.
Wa mwana we. Ubwo ntubishira Perezida Kagame. None se Perezida wa Repubulika yahindutse Perezida w'ishyira hamwe ry'abashumba bo kuri Saruheshi.
Oya rwose Perezida Kagame ubwe niwe wabyivugiye kandi n'abantu bose babikomeye amashyi. Naye mpamvu nese ko ari byiza.
Bagabo babishinze. Ntabwo numva ukuntu Perezida yatinywa kujya imbere y'abana ngo asuke ibitutsi nk'ibyo ariko si ibi bintu ni ibiki aka ni agahomamu Perezida w'igihugu akaba n'umubyeyi
yewe nawe uratangazwa n'ubusa ejo bundi niyoroka ntiyikubise agasiga abandi bayobozi mu nama none se ntiyanze kwitabira inama yari yatumijwe na Perezida Museveni ku bibazo bya Congo agahitamo kwigira mu muganda i Masaka agashya noneho kaje yanze se kwakira intumwa z'Ubufaransa Ubwongereza zaziyowe n'Umunyamerika ariko papa Kabebe nawe niba umureke buriya yihesheje agaciro
ariko nanjye nimundeke mundorere harya uwihesha agaciro atinya kujya aho abandi bayobozi bateraniye bashaka ibisubizo by'ibibazo
ahubwo winyukije umwana twigana uhora aratse ubwenge bwe maze ku minsi y'izamini agatuma kuri mwarimu ko yarwaye ma iyo ndwara niyihera
yewe bayita ubwoba
ariko mwa bantu mu ntimugaseke mu bikomeye
erega babivuze kuri ngo nkwere uturutse ubukuru bucyakwiriye hose kandi ngo nanone wibahetse ababwiriza wo mu mugongo
n'umunyarwanda ati mwene nkuru nkagira inkomoko kandi ngo inyana ni iya mweru
inyana ni iya mweru mwa babyeyi mwe uko muturera niko tuzakura
huka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika bwana kanyumba nyamwasa uranyumva
Yeah.
Radita Huka, ijwi ry'Abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, turacyari hagati mu kiganiro aho tuganira na General Kayumba Nyamwasa ku bibazo byugarije Abanyarwanda. Turashaka kumenya uruhare rwawe munyarwanda munyarwanda kazi, turashaka kumenya ibitekerezo byawe, turashaka kumenya icyo utekereza ku biganiro nk'ibi ngibi, aho dushaka kubegereza bamwe mu banyarwanda bagize uruhare cyangwa bagifite uruhare mu micungire cyangwa mu miyoborere y'igihugu cy'u Rwanda. Uruhare n'urwawe munyarwanda munyarwanda kazi, uruhare n'urwawe kugira ngo uzahagaragara utsinde inzira y'ubwoba maze uvuge ikibazo cyawe utikanga. Niba ufite ikibazo, icyifuzo ushaka kungurana na Jinanya Mwasa cyangwa ushaka kubaza Jinanya Mwasa, andikira Radita Huka. Radita Huka twiyemeje kubijwi ryanyu munyarwanda munyarwanda kazi, niyo mpamvu tuvuga tuti ni ikibazo cyaba kitunenga kitwandikire turagisoma uko kiri, nta kintu twongeramo nta kintu dukuramo, kugira ngo duhe buri munyarwanda wese urubuga yikire yizane. Turacyagerageza gukemura ikibazo cy'umurongo wa telefone. Mukanya katarambiranye Jinanya Mwasa aragaruka mu kiganiro, ikiganiro kirekire, mwishyire mwizane maze mubaze ibibazo byanyu.
Tonight.
Radita Huka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Banyarwanda banyarwandakazi nuko twihanganira ibibazo bya technique cyane cyane mu biganiro nk'ibi ngibi. Imirongo ya telefone iradutenguha ariko nta kitubuza gukomeza ikiganiro cyacu. Ikiganiro cy'umunsi rero tukaba turi kumwe na General Kayumba Nyamwasa aho tuganira ku bibazo byugarije Abanyarwanda. Turashaka kumenya uruhare rwawe munyarwanda munyarwandakazi, turashaka kumenya ibitekerezo byawe, turashaka kumenya ibyifuzo byawe. Iyo utaje ahagaragara ngo utange ibitekerezo, utange ibyifuzo, wungurane n'abayobozi cyangwa n'abakozi mu mirimo itandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ngo batubwire ibyo bakoraga cyangwa ibyo bifuza gukora, ntabwo twamenya uruhare rw'umuturage, ntabwo twamenya uruhare rw'umunyarwanda. Niyo mpamvu imwe mu ntego yacu hano kuri Aditahuka ni ukubashishikariza kutubwira ibyo mutekereza, ni ukubashishikariza gutanga ibitekerezo byanyu, ni ukubashishikariza kutwegera ngo tuganire, tubahe ijambo, kuko ibitekerezo byanyu, ibyifuzo byanyu niho dukura icyo mutekereza, niho dukura uburyo twakwimprovinga imwe mu mikorere yacu. Uyu munsi rero turi kumwe na General Nyamwasa. Bwana Nyamwasa, uranyumva? General Nyamwasa, uranyumva? Banyarwanda banyarwandakazi, mukomeze kutwihanganira, ibibazo bya technique byadutunguye ariko turabikemura ku buryo ikiganiro cyacu kitari buhagarare. Turakomeza kugerageza gushaka Nyamwasa ku murongo wa telefone ku buryo nta kabuza iki kiganiro turi bukirangize. Ibindi bibazo biza ku murongo wa internet, abanyarwanda baratanga ibyifuzo bitandukanye, nkaba ngira ngo mbe nsoma ibyo bibazo by'abantu batandukanye. Uwitwa Abdul Karim aravuze ati, mukomere ku rugamba kuko iyi niyo nzira yo guha abanyarwanda urubuga rwa demokarasi, iyi ni imwe mu nzira mugomba gushishikariza abanyarwanda mu kuvuga ikibari ku mutima. Ati koko biragoye nta wamenya ko icyo umuntu atekereza atabashije guhabwa ijambo ngo avuge ashime cyangwa anenge. Ndagushimiye Bwana Abduru, cyo ni igitekerezo cyawe, ubwo abanyarwanda barakumva nabo baravanamo ibibanezeza cyangwa baravanamo ibyo bashima. Ibindi rero ni uruhare rwawe munyarwanda munyarwandakazi. Ibindi bitekerezo ku mbuga za Facebook biraza bivuga biti, ibyo muri kuvuga nibyo, ariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ibyo bintu twarabirenze, twarabihambye mu myaka hafi 18 cyangwa 19 tumaze tuboje igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nawe ndakubwira nti ni igitekerezo cyawe cyiza, ndagushimiye, ariko nakubwira nti mu gihe abanyarwanda bose batemana mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe abanyarwanda bose batavuga rumwe cyangwa ngo batareze umugozi umwe mu gushaka ibibazo bibabereye, ntago ibintu byazavuga ngo biri mu nzira, kuko niyo umuntu yaba umwe cyangwa babiri bafite ibyo banenga, mwagombye kubatega amatwi mukumva ibyo banenga mugahindura imikorere yabo. Ndagushimiye n'icyo kiza. Nawe undi muntu nawe aravuga ati, ibi bintu mwatangiye ni byiza, ariko muzagerageze kujya mushaka n'abayobozi bari mu Rwanda ku butegetsi bagerageze muze mu ijambo. Ndakubwira nti ibintu twarabigerageje ariko ntago byoroshye, kandi uruhare ntago ari urwacu. Niba ari umunyarwanda uri mu butegetsi mu Rwanda mwumva yaza kuganira n'abanyarwanda kuri radio, azatwandikire tuzamuha uruhare. Ariko nakubwira nti twaragerageje ntacyo tutakoze. Ibibazo byacu rero ntabwo ari ukuva ko twe twifuza ko abantu baza ku mbuga zacu, ahubwo ni uko abantu badafite ubutwari cyangwa ubushobozi bwo kuza kubivuga kuri radio zacu. Ndagushimiye nawe n'igitekerezo, ariko uramutse ugize umuntu wifuza uzamutubwire cyangwa uzamutera akanyabugabo ko kugira ngo aze aganire natwe hano kuri radio Itahuka. Turacyagerageza gushaka General Nyamwasa. Ikiganiro kirakomeza, ntabwo gihagarara kuko ibibazo ni byinshi. Turakomeza tumushake kugeza igihe umurongo wa telefone uciriyemo. Tugakomeza ikiganiro cyacu.
Oh,
Bwana nyamwasa muranyumva?
Yes.
Umbabarire cyane twahuye n'ibazo bya technique uyu munsi amatelefoni yatunaniye ariko kenshi biraterwa na network za iwanyu muri South Africa ariko dukomeze mu kiganiro kuko abanyarwanda barayijoro barashaka kuganira nawe imbona nkubone kandi nzi ko ufite ibisubizo bimwe mu bibazo bibaza telefone yacitse urimo kutubwira utuganiriza sinzi niba warangiza bimwe wasobanuraga tugakomeza mu kiganiro
murakoze Serge kandi mutubabarire inanga ubundi muri South Africa ni koko imirongo ya telefone nimugoroba ifite ikibazo mukomeze mutwihanganire agira arimo kuvugana arimo kuvugira nti ikibazo nyamukuru suko FDLR yaba yarateye mu Rwanda ikibazo nyamukuru nuko FDLR iriho kagame rero kwifuza ko azica FDLR akazagera kuwa nyuma kibwira ngo ibibazo birarangiye ari ibeshya kuko histoire y'u Rwanda igaragaza ko niyo watsinda intambara ikibazo cyangombwa kiriho kitarangiye ntago byazatuma amahoro ataha muri zanatu imyenzi zaratsinzwe indirimbo zirahimbwa zivuga ko imyenzi zatsinzwe burundu ariko ntago byabujije abana bazo n'abuzukuru gufata igihugu Kagame rero biriya byo kuvuga ko ngo FDLR yenda kohereza za mayimayi zikabica abandi bagataha mu Rwanda bagatoka ku rugamba kugira bizabirangije ikibazo kuko nabikubwiye rero uko abwira Kagame abwira Kagira nako ngo navugane na M23 ni nawe niko akwiye kumenya ko akwiye kuvugana na FDLR kuko ibibazo ibyo arega Kagame bya governance nibyo no mu Rwanda bihari ndibwira ko nawe nabivuze igihe cy'ubuzima mfungwa za politiki zuzuye hariya mu Rwanda nuko u Rwanda ruyobowe nabi niyo mpamvu abari abafunze akwiye kuvugana nabo uko Kabila higa amakenga amubwira ko ashaka kumwica kubera yuko adashaka ko bavugana nawe Kagame rero akwiye kumenya ko bari aho ubwo aba bafunze bo ntigeze afata imbunda ngo amurwanye ahubwo bashaka gukora politiki mu buryo bunyuze bwemewe n'inzira y'amategeko ahubwo barabafunga ikibazo rero mubona cyo FDLR niyo ukigeranye n'ibyo cya M23 ahubwo urwanda n'ubwo rufite ibibazo bikomeye cyane kurusha ibiri muri Congo kumva rero nshaka kuvuga ngo FDLR bo yiba barateye bakanabyivugira ku mugaragaro kayumba ntabwo ari nyibakararanga ngo kubahakanira ikindi kimwe cyakabiri niba ari n'ikintu gito mu Rwanda bizimo gukorwa bitebuke bitinde bizagaragara ejo umuntu gisenya yarantelefonye yarambwira ngo barimo gushyingura ngo abana babo barashize baguye muri kongo mu ndege za MONUSCO zarabarashe ubu se Kagame arimbwira ko abarimo guhamba abana babo nyuma y'imyaka ine nyuma y'imyaka itanu batazabivuga ubu se yibwira ko abaturanyi batabaye batazi aho abana babo baba baguye biriya rero byose ni ibintu bivugwa usanga rimwe na rimwe kuko nizo ntambara bashobora kuzikina kugira ngo bagaragaze n'ibyo n'abantu barimo guhamba ariko batebuke bitinde biriya bintu byo bakora bizagaragara kandi nk'uko Kagame atigeze yumvikana na Kabila yumvikana nabo muri RCD ba Diawamba ba Bururu n'abandi uko atumvikanye na Nkunda n'amakenga n'abariya barundega niko batazumvikana kuko umuntu atatse nabo kugira ngo bigenge aho gatugusa gato amaherezo nabo bazabagira nk'abagiye ziriya ntambara rero zishingiye ku kinyoma zishingiye ku bintu bidafitiye abanyarwanda akamaro ahubwo byakabaye byiza nuko twakabaye twubaka umubano n'ibihugu binturanye aho kubihoza mu ntambara nta kindi gihugu gituye nacyo mu karere hariya gihora mu ntambara mu Rwanda kuva muri 1990 kugeza muri uyu munsi u Rwanda buri mwaka ruri ku rugamba ahantu runaka Kagame akwiye kugenda ko atarwanisha imbere kuko abarwanisha bya burera arwanisha abana b'abanyarwanda akwiye kumenya ko abanyarwanda ababyeyi abagore abagabo baba bagiye abana baba ku rugamba abasirikare ubwabo bararushye amaherezo rero bira byose azagenda ntajye kwifasha FDLR n'urwitwazo nta kuri kurimo kandi niba yumva ko imubangamiye nayihamagara avugane nayo icyo kirangiza murakoze
urakoze cyane General Kayumba ndakubwira nti uyu mugoroba ibintu abantu benshi cyane ariko mbere ko dukomeza ndagira ngo nkore communique cyane cyane ku bantu bari mu Rwanda mumbwira ko mutarimo kunkurikira neza murebe neza ku mbuga za internet Facebook ijwi ry'urunyarwanda ndumva ariwo mwaca cyane kuruta guca kuri Block Talk Radio kuko hamwe na hamwe mu bigo by'amashuri muzi neza ko site yacu barayibrutse mugerageze guca kuri Facebook ijwi ry'urunyarwanda mutwoherereze ubushuti turabemerera ku buryo mushobora gukurikira ibiganiro munyuze ku mbuga ku rubuga rwa internet Facebook ijwi ry'urunyarwanda bwana Kayumba Nyamwasa ikindi kibazo kiraza kibazwa na Nelson Gatsimbazi nawe ni umunyamakuru wigenga uri hanze mu buhungiro arabaza ati mbariza General Kayumba kuri raporo y'impuguke za Roni yasohotse yakomeje gutunga u Rwanda urutoki ko ari rwo rwashinze umutwe wa M23 kandi ko ari nabo bakomeje gutera inkunga igaragara uriya mutwe wa M23 usibye ko nge mvuga ko ni umutwe w'u Rwanda ntabwo ari umutwe wa M23 arambariza aravuga ati mbariza Kayumba Nyamwasa atubundi hari cyo wabuzi kuri General Makenga uyobora M23 ati sana no kubavuga ko Makenga yaba yarigeze kuba imfungwa mu Rwanda aho bita iwawa hari cyo wabubiziho Bwana Kayumba niba ari cyo wakungurana n'uwo munyamakuru wakidusubiza uramutse ufite igisubizo
murakoze cyane ndashaka kugira ngo mande naho n'undi mwanya kandi wo gusohoza Gatsimbazi Gatsimbazi yahanganye n'ubutegetsi buri hariya mu Rwanda ndabyibuka hari igihe bagiye kumwandagaza mu manama ibyo ndabyo ndabyibuka kuko yaravugishije ukuri abajije ikibazo ikindi nuko ngira ngo yari yarigeze kuvuganaho na Karegeya ibyo rero nabyo biza kumbera umubera ikibazo tekereza umunyarwanda avuga n'umunyarwanda mugenzi we abandi bakagukurikira bagashaka kukwica ngo kuko uvuganye n'umunyarwanda mugenzi wawe kumva rero ushaka kugira ngo nabwo mboneho umwanya wo gusuhuza Gatsimbazi iriya raporo rero impuguke za Roni mu by'ukuri biri ibyo yavuze byose ni ukuri ibikorwa biba hariya uko bikorwa ntabwo ari iby'ubu ngubu gusa na kera ni kuriya byakorwaga ntabwo wavuga ngo hari icyo baba baribeshye ikindi cya kabiri nta mpamvu n'imwe yatuma ziriya mpuguke zibeshya u Rwanda icya mbere nabonye raporo u Rwanda ubwarwo ruhakana biriya bintu byari muri iriya raporo icya mbere aho menyera ko iriya raporo ifite ukuri noneho njye nashaka kugira ngo mpere ku by'u Rwanda rwavuze baravuze ngo impamvu yatuma bajya muri Congo muri iyi minsi yaba ari iyihe kandi ko ariho bafite inyungu mu mutekano hariya muri Congo icyo nta kibazo nkabaza ni impamvu bagiye muri Congo muri 1998 no kujyayo ubu ngubu bitandukaniye mu mwana kwa dufitanye na Kabila ise wa Kabila uri ubu ngubu Desire Kabila n'umubano u Rwanda rwa dufitanye na Kabila mu minsi ishize ni bimwe impamvu rero zatumye bajya mu Rwanda ni ubugambane n'ubwibone bw'ubutegetsi bw'u Rwanda buriho nayo mpamvu ya ngombwa yatumye bajya mu Rwanda icya kabiri bavugaga ko ngo imbunda n'amasasu bijya hariya bakavuga ngo za 75 recoiles ngo ntabwo bazigira ngo muri amare yabo ibyo ni ukubeshya none se baba baragaragarije bariya ba group of experts izindi mbunda bagira zimeze nk'izo kandi izo mbunda koko twarazitunze imyaka yose nanjye ndi hariya izo mbunda zari zihari ibyo bavuga rero ko batazigeze ibyo byo ni ukubeshya biriya rero byo nakubwira byo kuvuga ko iriya raporo icyo mitekerezaho iriya raporo niyo kuko bariya abantu nta mpamvu n'imwe bajya kwangwa u Rwanda na leta y'u Rwanda ngo bajye kuyibeshyera none se kuki batabeshyeye Tanzania ise kuki batabeshyeye u Burundi kuki babuze u Rwanda nyuma yaho bakaza kongeraho yenda na Uganda ariko se noneho uyobewe no kuva muri za 1998 abari baragiye muri Congo sabo ngabo ibyo rero byo kuvuga ngo iya raporo tuyikemanga iki ise yabishingiye kuri cyangwa yabishingiye ku kindi ku binyoma ishingiye ku kuri ntabwo nakwibwira ko noneho abanyamerika baba baribeshye abongereza bakibeshya abaswedishi bakibeshya noneho na n'abadaki bakibeshya nuko nabo bageraga barashuza kandi afite za ambasade hariya mu Rwanda ziba zikurikira umunsi ku munsi. Ahubwo icyo bibeshya mu Rwanda nuko batazi ko n'abasirikare babo bari kuri ruriya rugamba baba bavugana natwe bakavugana n'abandi. Ntabwo nshaka kuvuga ngo amazina y'ubungubu mu komanda runaka uranga yitwa nande, ariko bose ndabazi n'igihe bambukiye hariya ndakize n'igihe bavirayo mba mbizi. Ariko njye wiya raporo ntabwo njye wayanditse, ariko icyo nakubwira ibyo nzi nibyo bari yabanditse mbona ari bimwe. Ikivugo icyangombwa cyo nuko Kagame akwiye kumenya ko n'abasirikare be bamaze kugamba bamaze kururambirwa, ahubwo n'amakuru bayatanga umunsi ku munsi. Abashaka rero nshaka kubwira Gatsimbazi ntibikwiye kumutangaza nabo twabanye hariya biri byavuga mu by'ukuri ibyo bari bavuga ukuri kwambaye ubusa. Makenga rero jyewe ndamuzi ariko muzikera yarakiri mutoya yari umusirikare, ariko nyuma yaho yo gufungirwa Iwawa ntabwo mbizi kuko ariko igihe twari hariya abasirikare yigeze gufungirwa Iwawa sinzi niba na Makenga nawe yari arimo. Ariko we Makenga ku giti cye duhuye gutya nuko naramubonye narabonye na ndamwibuka uretse nawe n'abandi bose benshi muri bo ndabazi, ariko ntabwo uzanye ngo yemeze navugana nawe igihe kirekire. Ariko kuma munzi ko ndamuzi byo gufunga kuri Iwawa ntabwo nabihamya. Murakoze,
urakoze cyane Bwana Kayumba Nyamwasa. Ibibazo birakomeza biza, ibibazo tugezeho ni ibibazo biturutse ku kinyamakuru The Rwandan nacyo cyandikirwa ku murongo wa internet cyo na Marco Matabaro. Arabaza ati General Kayumba, mfite ibibazo nshaka kukwibariza nk'umunyarwanda. Ati kandi ndakeka ko ibibazo tukubaza iyo bibone ibisubizo abanyarwanda babone ibisubizo bibabereye kandi buri wese akitiramo ukuri kwe. Ati muri iyi minsi ibiri cyangwa itatu ishize, ndavuga kwa gatanu kwa gatandatu, ati umutwe wa M23 wari wavuze ko ugiye kuva muri Goma. Ati dukurikije amakuru twa dufite, ati ntabwo wabukeka ko umutwe wa M23 ushobora kuva muri Goma ugasubira aho bawutegetse, ariko ugasigaza infiltration zawo mu nkengero za Goma ku buryo bakomeza guteza umutekano muke, maze bakariga leta ya Congo ko itabasha gucunga ubusugire bw'abaturage bikaba byatuma haba indi mirwano. Undi munyarwanda nawe yarabajije ikibazo ati mumbarize Kayumba Nyamwasa, ati ibintu byerekeranye n'imishyirano akenshi usanga ari inzira nyirarureshwa babikoresha kugira ngo babashe kwisuganya kugira ngo noneho babashe gukora ibitero nsirimusiga. Kayumba Nyamwasa, niba wasubiza ibyo bibazo, icyo umunyarwanda abajije ntazi izina rye, ariko n'icyo kinyamakuru The Rwandan kihagarikiwe na Marco Matabaro.
Matabaro dukurikirana inkuru ze yandika neza cyane kandi turamushimira. Na byiza ariko abajije n'ikibazo kugira ngo tugisubize. Icya mbere nk'uko twabivuze mbere, gufata Goma twababwiye ko Goma bazayifata kandi ko bazayivamo. Goma ubundi no kugira ngo bahave ndibwira ko ari ukubera ko n'ubundi ariho headquarters za MONUSCO zikorera muri kariya karere. Kubera igitutu rero cya Roni basanze batazabana na MONUSCO bigare ntibyakumvikana ukuntu AN force yabana n'ubuyobozi bwa rebel group ire sanctioned. Ibyo ni ibintu bitashoboka. Biriya rero hari conflict ya legalite muri code of conduct, byagomba kuba ngombwa ko umwe ava muri Goma cyangwa MONUSCO ikemera ko izakorana na forces ziri sanctioned. Kuba rero muri Goma byari uguhunga UN. Noneho rero muzarebe muri resolution y'imishyikirano yabereye i Kampala, banditse ngo M23 izave muri Goma, noneho ngo izagende ngo ifate ahantu of ground of military ground of military importance. Nukuvuga ko bazava hariya bagafata ahantu hari strategic ground of strategic importance. Nukuvuga ko noneho rero kuva Goma ntacyo bisobanuye ko bavuye mu mujyi, ariko ko bazaguma muri Kongo kuko n'ahandi aho bagiye bavuye muri Goma bazajya mu gihugu cya Kongo. So rebel movement yo nayigiye, ikibaye ni uko bavuye mu mujyi wa Goma n'ubundi igihugu bagumyemo. Uzaba wabahagaga azakomeza kwafashiriza na hariya bagiye. Ikindi cya kabiri ubwo bavuye muri Goma bagiye no kugabanya noneho n'inshingano zabo, buriya no kurinda umugenda byo ntabwo byoroshye. Ariko ubu ngubwo bagiye kujya hanze, inshingano zabo zaba ari nkeya, bagiye kwisuganya bongere abatrayininge, bongere babone ibindi bikoresho, hari n'ibindi bavanye no muri Goma. Ikindi gihe nikigera bazongera batembera. Ariko rero niyo bafata ko ngo yose ntabwo bazavuga bwa mbere Serge, n'ubundi barayifashe bivamo. Sinabo cy'igihugu cyangwa cy'igihugu cya mbere cyaba gifashe ikindi gihugu ngo kicyo kipaye ngo cyongere ngo kivemo. Ariko ingaruka zacyo, haba ku rwego rwa politiki, haba ku rwego rwa ekonomi, haba ku rwego rwa diplomasi, haba ku rwego rwa sosho, bazamenye ko batakaje iriya ntambara ntacyo yabamarira. Ikiri amarira gusa yenda ni uko bashobora guhimiriza Kinga Kabila nk'umutegetsi wa Congo, bakamukora n'ibyo bamukora bakirwa bamuzengereza, ariko ntibizatuma abakongomani bakunda abanyarwanda bakunda ubutegetsi bwo mu Rwanda. Kandi nta n'ubwo u Rwanda ruzigera rufata Congo ngo rugire igihugu cyarwo. Maze rero ugiye gutera ahantu uri n'umuyobozi ukwiye kuvuga uti end state y'ibi ni iyi. Icyo bagamije ni iki? Bazavana ni iki? Inyungu zabo ni izihe? Uburyo burambye. Njye nakubwira ko nta nyungu zirimo uretse gutakaza. Nashaka rero kubwira Matabaro ko kuva muri Goma ni ukubera ibitutsi bya UN, icyo kintu cya ngombwa, kuko Labour Movement iri sanctioned itashobora kubana na force ya UN, kandi UN yasakirinze bari abayobozi. Byari ngombwa rero kubahava. Siyo rero ni politiki. Operation rero nta cyahindutse. Operation rero ni uko bavuye muri Goma bagiye gufata ground of strategic importance, ni ukuvuga ko noneho bagiye kongera kugenda izindi ngufu ngo bazakore ibindi bikorwa. Ariko diplomatically ibi ntabyo bizaganisha, bizaturuka uko Kabila azakora, bizaturuka n'akarere uko bintu babibona. Ntabwo nibwira ko ivugu byo muri sadaka bizemera ko iyo ntambara izakomeza, ntabwo bayirimo ubu ngubu. Ariko nzi ngo politically hagati yawo kiriya kibazo ntibakemera. Kandi nyamara n'ubundi imbere hose abanyarwanda bagiye muri Congo sadaka niyo yabakuyemo. Abo ni bamwe. Na UN ubwayo ntabwo ndi kuzakomeza kwemera ko Kagame akomeza kuyimbarasinga kuriya ubuziraherezo. Ibyo rero nashaka kugira ngo yenda concluding icyo Matabaro yarabajije, n'ubwira ngo bavuye muri Goma to go and occupy ground of strategic importance, kujya kwigenga no kugira kugira ngo bongere bagire izindi ngufu. Ngo rubaje rero ikibazo cya negotiations zikuvuga ko biri ari ukuri manganya. Biri nyine ni ukuri manganya, kuko kuva muri za 1998 kugeza ubu ngubu hahoraho imishyikirano. Imishyikirano rero idaturuka mu banyagihugu, igaturuka hanze. Imishyikirano nta kimarira abarwanya iyo ntambara, kuko ibyo basaba bimwe ntabwo bishingiye kuri ya leta yo muri Congo, bishingiye kuri ya leta z'ahandi zituruka ahandi. Imishyikirano rero ntacyo yageraho. Tekereza nawe aho abanyarwanda babwira mutwe tesiringwe nibasabe ngo bafungure ngo Tshisekedi, none se ubo babanje bagafungura Ingabire, bagafungura Ntaganda na Mushayidi, wavuga ute ko Tshisekedi ufungiye mu nzu akwiye gufungurwa? Uri u Rwanda ubitegeka udafungura wowe imfungwa zawe ufunze kandi uzihura gusa. Kugira rero za negotiations nk'uko nyiramwari bivuze ntacyo zizageraho, ntacyo bizamara, kuko na demand zimwe z'abavuga ziri unrealistic, ntabwo zizakorwa kandi nta nubwo bwo bwa mbere, cyane cyane ko na nyuma yaho iyo bira babyemera ejo u Rwanda ruzasaba ibindi, ubwo bazigera bavuka indi ntambara. Kuko icyo Kagame wagamije ni ugushaka gutegeka Congo, kandi abakongomani ntabwo bazabimwemerera. Nawo mpamvu ni nayo mpamvu ibintu by'imishyikirano bizahora bihinduka, kuko new dynamic bazavuga zishaka dominance y'u Rwanda kujya muri dominatinga Congo. Murakoze.
Urakoze Karimba Nyamwasa. Ndakomeza nsoma ibibazo birimo kuza. Nshishikariza abantu kohereza ibibazo wenda bibiri cyangwa bitatu, kuko iyo mwoje ibibazo byinshi bituma wenda tutari bubashe kubona umwanya uhagije kugira ngo duhe buri muntu wese uruhare rwo kubaza Kayumba Nyamwasa ikibazo. Nyamwasa, ikindi kibazo kiraza kibaza kiti mu cyegeranyo cya UN giheruka gusohora, kinongera kikavuga cyane cyane mu gitero cyabaye i Bunagana, barongera bakavuga Lieutenant General Kayonga, ndetse bakongera kuvuga General Kabarebe nk'umuyobozi ushinzwe umutwe wa M23. ikibazo cy'intambara ndabona kirufata umwanya uhagije kuko ni ikibazo turi mu ntambara mu karere turi mu ntambara iwacu ni ikibazo rero buri munyarwanda wese ashaka gusobanukirwa akihitiramo amakuru nyayo iyo bavuga ngo umutwe wa M23 uyoborwa na Jean Kabarebe cyane cyane bakavuga bati leta n'akayunga niyo wagabye igiteri ibunagana nkawe General Kayumba urabizi neza uri umusirikare iyo abanyarwanda miliyoni 11 bavuga ko ingabo zabo ziri muri Congo bavuga ko bagaba ibitero ariko ugasanga ibyo biravugwa n'abaturage wenda bahwihwisa amatwi yabo ariko mu gisirikare ndavuga abo ofisa bakuru hadashobora kugira ugira icyo avuga ati nyamuneka mureke izi ntambara mureke twishyire hamwe urere ugasanga umubare w'ofisiye dufite mu gihugu cy'u Rwanda umariye iki abanyarwanda mu gihe nta mwofisiye n'umwe ushobora guhaguruka ngo azamure akaboko abaze ikibazo umukuru w'igihugu cyangwa abaze ikibazo aba bamuhagarariye yaba Kabarebe yaba Kayunga ko izi ntambara tujyamo bajyamo mu gihugu cya Congo ari ukwicaho n'abanyarwanda
Serge ibyo byuvuze yenda naguha kuko byo nabibayemo ndabizi na mbere hose muri 1997 Kabarebe bajya kumugira umugaba mukuru w'ingabo za Congo twageze inama yo kugira ngo turebe ko twabyemera ko bamugira umuyobozi w'ingabo za Congo abenshi muri twebwe twarabyanze narabyanze njyewe n'abandi bamwe bari mu Rwanda barabyanga abari muri iyo nama bamwereka ko mbere na mbere muri Uganda twari dufite example yuko abatanzania bakuya amini bafatira abanyayuganda ubutegetsi barangije banga kuva muri Uganda basubira iwabo muri Tanzania bava hariya abanyayuganda babatuka babamereye nabi turamubwira tuti uko twarangije gufata Kinshasa nimubwire Kabera bavayo n'abasirikare batahe icyari cyatujyanye cyarangiye n'amavu tukuye kuma muri Congo Kagame yaravuze ngo agiye kubitekerezaho bwarakeye mu gitondo tugiye kumva ku Kabarebe ngo yabaye umugaba w'ingabo za Congo nyuma y'umwaka umwe yavuyeyo nabi bamuhambirije baramuhamagara mu gitondo baramubwira ngo fata abasirikare bamwinjiza imo indege bamuzana ku kibuga i Kanombe umuntu wumvaga ko yari chef d'état major w'ingabo z'igihugu abakora ako kazi gutyo mu gitondo baramubwira ngo injira indege usubire iwanyu maze rero ngira ngo abantu ntabwo gitwara bigisha bakabaye bazi neza ibyabaye icyo gihe bakarekeraho no kujya kwivanga mu bibera hariya kiriya ntabwo ari igihugu cyabo wajya kujya mu ngabo za Congo wabikora ukurimo kubikora ubu ngubu ariko igihugu cya Congo ntabwo kigira ku gihugu cyawe ndibwira ko rero iyo embarrassment yari ihagije kugira ngo ibyo bintu babirekeraho ko rero bakibikora ni uko batiga batamenye neza uko n'abakongomani babarambiwe maze rero abasirikare bari hariya kuki batabaza kuki biriya bintu batabyanga muri 1998 nkuko nari nkubwiye twageze inama mugiye kugira inama yo kugira ngo batere Congo bwa kabiri njyewe icyo gihe nari chef d'état major ndamubwira biriya bintu dukwiye kubijyamo icya mbere intambara yo mu majyaruguru dore irarangiye abasirikare bakwiye kwisuganya bakaruhuka tukajya muri training tukubaka ingabo tukavamo biriya bintu by'intambara za Congo tugiye ndibuka Karegeya nawe yari ahari aramubwira ati ariko se kumbona muvuga ngo bashaka kujya muri Congo abanyangora mubona ibintu bazabivuga iki undi muntu uwo nibuka wavuze ijambo reka noneho nabivugiye ndibuka ko ari Ndahiro uramubwira ati se mubona abanyamerika abongereza n'iki iyi ntambara bazongera kuyishyikira iyo bushije ko twayigize igihe muzabona bizagenda gute Kagame yarakomeje nk'uko nabibabwiye tugiye kubona tubona intambara abo ngabo bavuze nibo yangira ngo yahamagaye batatanga uko babipanze tugiye kumva twumva ngo ni gufata za Bukavu icyo gihe njye nabaga mu Ruhengeri numva ngo ni gufata za Bukavu icyakurikiyeho ni intambara zaje kugenda zikajya za Kitona aho abana b'abanyarwanda bashiriye sinzi ibihumbi byahaguye ukuntu bingana hanyuma nabwo bakavayo bakaza bazinga imirizo basubira mu Rwanda maze rero mu Rwanda ntabwo ingabo zo mu Rwanda ziyobowe nk'uko mubona ingabo zo mu bindi bihugu ingabo zo mu Rwanda ziyobowe nk'uko muzi uko ingabo za Saddam zari zimeze nigeze kubona hamwe video igaragaza ukuntu Saddam yigeze gufunga abasirikare b'abajenerali n'abaminisitiri n'abadepite aragenda mbere na mbere arabahamagara maze kubahamagara arababwira ati mwebwe mugomba kuzagenda tukajya mu nteko bavuze ko mushaka kumpirika mugasaba imbabazi baragenda nabanza ba generali barahaguruka nka batatu basaba imbabazi barabafata hakurikira ba ministre babiri barahaguruka basaba imbabazi barabafata harangije akurikiraho abadepite nyirango bari bane basaba imbabazi barabafata nyuma yaho aba bose baragiye barabamanika barabica barapfa acyakurikiyeho nta musirikare n'umwe muri leta ya Saddam Hussein wigize kugira icyabaza nta n'umuminisitiri wigize kugira icyabaza nta n'umudepite wigize kugira icyabaza kugeza naho abakwe be bamubaje batereka ibyo ukora biriya byo zimeze gute arabakurikirana nabo arabica aho bari barahungiye mu Rwanda rero nuko bimeze abanyarwanda bariya bose abo ubona bariya abasirikare bakuru bariya bose basabye imbabazi kera bagiye babaza akabaza ikintu barabajije basabye imbabazi baranditse abaminisitiri bari hariya benshi bamwe basabye imbabazi baranditse abadepite bamwe basabye imbabazi baranditse njye barazi ngiye ngo njye gusaba imbabazi nandike ndanga mfata inzira mva hariya bariya rero abo ubona bariya bakayonga abo bose niho sitegeze
Jero Nyamwasa, ndagira ngo ubwire abanyarwanda izo mbabazi wasabaga ni imbabazi nyabaki. Reka tujye tuvuga ibintu ku mugaragaro, abanyarwanda bamenye n'impamvu wasabaga imbabazi.
Reka ndabigeraho noneho Serije ndakomeza ndakubwire. Bariya bose abubona hariya basabye imbabazi. Imbabazi bagiye basaba ni izihe? Niyo mushobora kuba yaravuze ati ariko biriya bintu turimwo bimeze gute? Ubu baramuhamagara akamubwira uri gipingamizi washaka kuzana umutekano muke mu Rwanda. Uwa bakamujyana muri sekretariya akandika agasaba imbabazi kuko bamwe muri bo babimbwiriye aho ngaho barabinyemerera ntabwo urugero ibingira yambwiye ko yasabye imbabazi akajya imbere ya Kagame akikubita hasi akagaragurira agasasa imigeri Siza yaravuze ngo we yagiye imbere ya Kagame yambara ubusa inyumba yaravuze turi muri iyo nama ngo we ngo bagiye mu nama ngo za Gitarama ngo abwira Rose Kabuye ngo ndi bwikubita hasi nutatuma njya kujya imbere ya Fane kujya gusaba imbabazi ngo nabasaba imbabazi ndashaka kubwira ni imbabazi basaba hariya nta nubwo ari imbabazi ngo hari ibyaha bakoze ninjye bagukecetseho kuvuga ko ubaza ko ibintu bitagenda neza ugomba guhaguruka byombi ukajya kwandika urwandiko rusaba imbabazi ko noneho wavuye mu murongo umeze nabi ugomba gusaba imbabazi afande ngo akongera akakwemera ibyo rero njyewe nibyo nanze maze rero bariya bose umwana nikubwiye Serge bariya bose ni hostages nkubwiye amazina amwe ariko ayo ngayo nayo abavugiyeho ngaho kandi babivuze nanjye mbibereye ariko nzi ko ari n'abandi baba bacuruzi baba abaminisitiri baba abadepite baba abasirikare bariya bose bafite inzandiko bagiye bandika zisaba imbabazi urugero naguha rutari n'urwa kure ni Karenzi warabyumvise ibintu bagiye bamubeshyera kandi bitigeze biba bakavuga ngo yasabye imbabazi niba sebo yasabye imbabazi zihe ariko bamaze kumurekura muzi neza ko bavuze ngo yasabye imbabazi zimusubiza ku kazi ubwo se yasabye imbabazi zihe z'icyaha kandi tuzi neza ko ntacyo yakoze ibintu byo kumubeshyera abandi n'abandi benshi maze rero njye imbabazi bansabaga ngo nandike icya mbere bavugaga ngo igihe nari umuyobozi w'ingabo za RDF za RPA icyo gihe ngo harimwo ngo abasirikare ngo batumvikanaga ngo bigaragara by'ibintu ndamubwira ibyo ngibyo ntabwo ari byo icya mbere njyewe igihe nayoboraga ingabo ni nabwo ingabo zari zimeze neza ni nabwo abasirikare bavugaga icyo batekerezaga ko rero narayoboraga ingabo abasirikare bakavuga icyo batekereza ndibwira ko ari uburenganzira bwabo ibyo ntabwo ari amacakubiri nta nubwo ari ugushaka guhirika ubutegetsi kuko igihe abantu adasobanura ibyo batekereza nawe nk'umuyobozi ntabyo wamenya icya kabiri bavuga ngo njyewe nagiye kwiga mu Bwongereza mu Kagame ntabwo yari abyishimiye ndababwira nti murabeshya icyo mubeshyera nabivuganye nawe ntayo nagenda icya kabiri amafaranga yaguze amatiki niwo yampaye ndiyo amafaranga yarantunze nibo bayampaga naje mu Rwanda inshuro ebyiri naje mu kiruhuko bamana amafaranga ya risaki kuri kose iyo nakoraga ntabwo rero mwavuga ko naba naragiye nkagenda atabishaka nawe ngo nijye n'ibinyoma ikindi nibwira ngo bandegaga Karegeya bavuga ngo Patrick ko ngo yari inshuti yanjye ngo naraviriye muri leta ngo nakomeje kuvugana nawe ndababe ndabibemerera kandi koko byari ukuri mbabwira ko Karegeya ari inshuti yanjye kandi koko yavuye no mu Rwanda nkaba naravuganye nawe ariko mbere yaho n'ubundi Kagame yari yarampamagaye ari kumwe na Mugambage ambaza ko njyewe n'abavugana na Karegeya ndabibemerera yambabwira ko mvugana nawe ndabwira ko ari inshuti yanjye nababwira ko ahubwo dukwiye kureba uburyo twavugana nawe akagaruka ibyo rero nabyo baranabindegaga no muri zandiko bohereje no muri South Africa nabyo byanditsemo bivuga ko ngiye nakomeje kuvugana Karegeya ariko ngira nababwiye ko uretse nawe n'abandi batari bari baravuye mu Rwanda twaravuganaga kuko ngiye nibwira ko twarangiza ikibazo tuvugana n'abantu ndibwira ko ngiye bandegaga hanyuma ikindi bavuze ngo ibinyamakuru cyane cyane ndibwira ko bandegaga umuseso wabakabonero ngo umuseso wabakabonero ngo hari ibintu byajya bajyaga banyandikaho ngo ndabivugaho imbere ndabwira ko cyangombwa nakabonero ndemera kwa nyumba na Gasana ndabwira ko njyewe nta interview nigeze nkora mu museso no munsi n'umwe nababwira ko nakabonero tayi twaregeze tunavugana ariko mbabwira ko kabonero na Gasana cyangwa n'abandi bafite uburenganzira bwo kwandika ibyo bumva n'ibyo babona ntabwo rero njyewe najya gusaba imbabazi ngo kubera ko umuseso wabufite ibyo wanditseho ibyo rero nibyo bambwira nibyo nsabira imbabazi ndababwira ko ntari busabire imbabazi ibyo birakomera n'ibyo nibo bwavuye ntadahariye ariko bari abana bo mbabwira bari bose na numwe utarandika urwandiko asaba imbabazi bariya ni hostegezi niyo kubita abajenerali nimujye bimenya ko ari umusegezi hari difference hagati ya hostegezi n'umujenerali bariya rero ibyo bakora ntabwo babikora kubera yuko bafite ubwinyagamburiro babikora kubera yuko ntabwo bafite bashobora gukora niko bimeze igihe ubona abasirikare bo muri Republic of Uganda umusirikare usanzwe ahemba kurusha umukoroneri aribo barinda umujyi ariyo bagira imbunda za buri gihe uwo bashatse uwo ariwe wese baramufata bakagenda bakajya kukwita nta n'ubaza bariya rero bose ubona bokejwemo ubwoba ntabwo ari abajenerali bayoboye igihugu n'abacakara bari hariya ba Kagame akoresha ibyo ashaka n'ubu ngubu ziriya sanction zizashoka yenda Kagame ntabwo azayanditseho kubera yuko afite imiti ariko bishobora gushoka ushobora gusangamo Kabarebe ushobora gusangamo Kayonga yenda uzasangamo Rugusha n'abandi bariya Kagame azakomeza afata indege ajya kureba abana babo abana be aho bari muri Amerika bariya ntaho bazana icyo cyaha bakikorere we ni arangiza kwiga gikorera ibyo ibyo rero nicyo kibazo bafite igihe umuntu ashobora gukoresha ibintu nka biriya yarangiza gushyira mu kaga asigaye aza akajya aza akajya kwigamba akarya amafaranga y'igihugu akirwa yimiryambye ahantu hose warangiza ugasanga abantu bari hariya muri buriya buri gihugu bariya rero ni imfungwa ku mitima ni imfungwa mu mibereho ni imfungwa mu bitekerezo n'abantu bafite icyaha batitekereza batekerezwa n'abandi
urakoze cyane bwana Kayumba ndagushimira rwose uyu mwanya wafashe reka tugane n'abanyarwanda bishyire bizane mu gihe tugisigaranye ikindi kibazo kiraza kibaza kiti bwana Kayumba uri umusirikare ukaba n'umunyapolitiki ati turagira ngo utuganirize ku kintu bita agaciro development fund kiriya kigega cyashyizweho gukusanya inkunga ijyanwa mu Rwanda muri iyi minsi turavuga ihagarikwa ry'imfashanyo cyane cyane abongereza ku wa gatanu bagaragaje uruhare rwabo ko batazohereza amafaranga yabo mu Rwanda miliyoni 21 bari bageneye leta ya Kigali mushiki wabo yashajije imigeri leta y'u Rwanda isaza imigeri ndetse bivugira ko guhagarika imfashanyo bizateza umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari bwana Kayumba umugabo witwa Rwangombwa yivugiye ko nibirenga mu mwaka w'2012 muri December muri kwezi turimo hazaba ikibazo gikomeye cyane muri ekonomi y'igihugu cy'u Rwanda Kaberuka Donati yivugiye ko u Rwanda rutabona inkunga hazaba ibibazo bikomeye cyane muri ekonomi ndetse no mu karere iyi strategi y'iterabwoba bavuga mu karere ni ukuvuga u Rwanda u Burundi Uganda Tanzania Congo iyi strategi y'iterabwoba bashaka gushyira kuri communauté internationale ko mu rwego rwa politike urayibona ute mu rwego rw'u Rwanda urayibona ute ese urakeka ko noneho bashaka kugira ngo ibi bihugu bituranye nabo bigire icyo byabavugira kugira ngo amahanga abe yarekura izo mfashanyo ku kindi kibazo cya kabiri reka mbifatanye kuko birajya gusa agaciro development fund ni ikigega kigenda gikusanya amafaranga hirya no hino ku isi ndumva na urabiza muri Afurika y'epfo hano i Buraya Canada Amerika Australia n'ahantu bigenda biva ku manywa y'ihangu abanyarwanda bagahaguruka bagakora icyo bita pledge bavuga amafaranga bazatanga ariko uko bayavuze si ko ayo mafaranga aboneka bwana Kayumba gerageza ugire icyo tubwira nk'umunyapolitike ariko ubivuge nk'umunyarwanda nanone kugira ngo umunyarwanda uri mu gihugu cy'u Rwanda uteza amikoro ku mafaranga y'agaciro development fund kandi tuzi ukuntu bije y'igihugu iba imeze ugira icyo dusobanurira bwana Kayumba
murakoze Serge Serge bije y'u Rwanda buriya 50% ya bije y'u Rwanda na mafaranga ava hanze nuvuga ko ayirenze kimwe cya kabiri cy'ingengo y'imari yo mu Rwanda na mafaranga aturuka hanze ubwo rero urumva icyo bisobanuye kandi nari amafaranga menshi amwe y'ingengo y'imari n'ubundi yajyagananyerezwa amenshi akanyerezwa akagenda ubu se noneho muri iki gihe imisoro y'abaturage yo mu Rwanda izashobora gukora ibikorwa by'abanyarwanda bakeneye habonekaho nawe agomba kunyerezwa nawe agomba kwishyura indege zigenda buri munsi zijya muri Amerika iki ni ikibazo rero uko nkibona mu minsi iri imbere hazabaho ibintu bikomeye cyane igikomeye nuko ifaranga ry'u Rwanda ryo zizata agaciro kubera yuko amadevize menshi yafashaga leta y'u Rwanda yatumaga na karenzi y'u Rwanda ikomeza kumera uko yari imeze n'amafaranga y'imfashanyo kuko u Rwanda nta bintu byinshi bigemura mu mahanga ngo noneho rw'inzuzi amadevize menshi nawe yavaga ukuvuga ko karenzi y'u Rwanda n'ubundi yari ifashijwe n'amafaranga y'imfashanyo aho rero twumvikane icyo bisobanuye leta y'u Rwanda byikubye nk'inshuro eshatu gusa ritaye agaciro u Rwanda ubwarwo no kugira ngo bigure ibintu mu mahanga kizaba ari ikibazo si n'ikindi ni ukuvuga ko kuzagira ngo ubone idolari urivane mu Rwanda yenda rimaze kugera ku 1,500 y'amanyarwanda ujye hanze ujye kugura ibintu ubizana ushyireho n'imisoro n'iki abanyarwanda ntibazashobora kurya ntibazashobora kubaho kandi cyane ibitunze abanyarwanda nabyo bikorwa mu mahanga ni ukuvuga ko noneho ikibazo cya mbere ku muturage ho kizaba gikomeye kuko n'amafaranga amwe bakoreshaga kugira ngo batange imishahara y'abarimu y'iki n'ayavaga muri aya mafaranga ni ukuvuga ko n'imishahara n'iki byose bizahagarara ubwo urumva rero ikonomi yo byanze bikunze bizaba bikomeye kuko niyo 58% yagomba kwinjira arabuze ni ukuvuga noneho u Rwanda ruzaba rukorera kuri 45% y'abavana mu baturage kandi abaturage nabo batayafite ni ukuvuga ko n'abaturage niba batanga 48% ku ngengo y'imari niyo n'amafaranga bakaba bagiye kuyabura nabo ntayo bazabona yo basora nayo batanga noneho imisoro nayo azabura yenda ngo bizamuke kugera nko kuri 20% ubwo ni ukuvuga ko ikonomi yabo iminsi mike yari ikomeza izamera nk'iya Zimbabwe nta ikonomi yabo yapfuye ngo imere kuriya kubera yuko bari babuze imitungo Zimbabwe igira dayama igira zahabu igira gold na niyo zahabu nako igira n'ibindi igira na za uranium igira na za platinum u Rwanda ntabwo rubifite niba Zimbabwe warayimanuye ifaranga rya Zimbabwe rikageraho utanga idolari rimwe bakaguha miliyari y'amazimbabwe y'amafaranga y'amazimbabwe y'idolari y'abazimbabwe niba ukomeza kuriya uzajya utanga idolari rimwe mu Rwanda baguhe yenda nk'300,000 y'amanyarwanda ubwo rero ikigaragara no gukora mu bwayo izajya ipfuye ariko noneho yenda abizi economics ibyo babivuga kundusha ariko noneho katujye mu kibazo kuki Kagame n'abandi bakeya bateza ibibazo noneho abanyarwanda badafite abahuriye nabo akaba bagomba kwikorera uwo mugogoro niyo agaciro development fund ukoza amanyanga uhemukiye igihugu none urahindukiye ubwira bene igihugu ngo nibatange indishyi z'amanyanga yawe abari hanze rero batanga agaciro development fund ni ukwiza amanyanga ya Kagame yo gutera Congo none se ubundi ataratera Congo agaciro n'aya mafaranga yajyaga bayatanga bayatangaga mu bindi bihugu rero abaturage bagahagurutse bakabaza Kagame ahubwo kuki utera Congo aho kumuha amafaranga ni bya bindi by'umuntu ajya ku muhanda akica abantu ukagaragara ko ari umuntu w'umukriminel ugahindukira nawe ukajya kumuhemba biriya ni ibintu bibabaje ntibigaragaza ko abanyarwanda ahubwo imitima yabo yatakaye narabibonye ari mu nteko avuga ibyo ngibyo abandi bakamukomera amashyi ariko abandi bakabikora ubona bafite isoni abandi bakabona bari kubikora kubera ubwoba abanyarwanda rero bayobowe n'icyoba ni nayo mpamvu n'ayo mafaranga bayatanga kandi batayafite Serge rero isekiti ya biriya bintu isekiti ya biriya bintu iragira ingaruka ku banyarwanda bose nabo bakabari bavuga bajyayo ariko na isekiti ikagame kugitiza nicyo kibazo n'ubu ngubu naya amafaranga bayahagaritse ejo yari yagiye ejo namubonye siza handi yari yagiye yagiye mu ndege indege ntizihagarara zigenda buri munsi ntazabura kujya gusura abana be kandi atangira amafaranga y'amadolari ataboneka mu Rwanda mu kibazo cy'ikinyo kubera yuko abanyarwanda ziko ari abantu ngira ngo bagire ubwenge n'abanyeze ubundi bagiye kuvuga n'urubyiruko avuga mesaje zirabo zidasobanutse ntazi ibyo ari byo uretse kutwibisha gutukana arangira aravuga ngo abategetsi ba kera ngo abategetsi ba kera ngo batandukanye nabo ngo ni uko bo bajya kwigisha abana babo mu mahanga ubwo nuko yazi ko abana bicaye hariya ari abaswa batazi ko abanyiga muri Amerika noneho n'ubu nicyo gituma anabwira n'abanyarwanda ngo nibatange amafaranga y'agaciro development fund ku manyanga akora mu Congo we rero mu mitekerereze ndeye ababona amafaranga yahagarara atahagarara ibyo ari byo byose ibyo yakoraga imibereho we ntabyigere mpinduka we rero abayumva ubuzima bwe uko bubayeho ari n'uko n'abandi nabo ariko babayeho kandi ntabwo ariko bimeze maze rero Serge yari avuga kujya muri mu karere kugira ngo yena ngo bashyire gitutu kuri international community kuri donors hambere noneho ubu ngo asigaye avugira Afrika mu minsi yashize yavugaga ko abanyafurika ntacyo bavuze avuga ko yarabasuzwe kuko icyo gihe avuga ko abanyarwanda batanamwemera n'abazungu baramwemera none ubu imvugo yarahindutse bavuga ko abanyafurika bagomba gushyira hamwe bakarwanya aba batanga imfashanyo aribeshye ntabwo abanyafurika biteguye kujya mu bibazo nk'ibyo abenshi baramwumva bakanamuseka n'abamuhamagara muri ziriya nama nuko bafite niko bafite n'inyungu igihe ubonye umuperezida ahamagara undi muperezida akamwitaba mu gihugu cye inshuro eshatu inshuro enye aba uba ugaragara neza uko usuzuguritse niba biriya byose abikora akajya kwitaba mu kindi gihugu inshuro eshatu inshuro enye byo kugaragaza ko mu by'ukuri atakiri umuperezida w'u Rwanda ahubwo ategekwa n'abandi kandi abo ngabo ejo mu minsi yashize niyo yirirwa gatuka ibyo rero kugaragariza ko rwaba u Rwanda byaba abayobozi babo akagakira ko bavuga ntako ahubwo barakitesha ikindi niba umuntu akwimye amafaranga ye kuki se wagihanze ukajya kumutuka aya mafaranga babaha aba yayakoreye iki akabwira abanyarwanda ngo nta n'impamvu mukwiye gusaba ko abaturage b'ikindi gihugu bakwiye kubaha none se we kuki bakwiye kuyamuha kujya ajya gutukana yamenye ko uko ababibwira abanyarwanda byamuhereyeho ntagira icyavuga agaceceka hari uguhaguruka ukavuga ko amafaranga aturuka hanze ntacyo avuze kandi ko badakwiye kugutunga warangiza ukajya hanze ugatangira kure no gutangira gutukana ibyo bisa ubona atari contradiction aba rero nshaka kukubwira Serge biriya by'agaciro development fund yigaragaza igihugu kiyowe ku kintu cy'ubwoba igihe ugiye mu baturage ukavana n'amafaranga badakwiye ugahaguruka ukajya muri ministeri ukavanamo amafaranga ise ministeri y'ingabo ifata amafaranga ikayasubiza muri leta ubwo se abavuye ni ukuvuga ngo leta ivana mu mufuka umwe igashyira mu wundi wa leta icya kabiri ubu se wayavana mu basirikare niba ugiye mu basirikare ukabavanamo amafaranga ushobora kumusobanurira ko abasirikare bo mu Rwanda babayeho neza ku buryo bafite n'amafaranga yo gusagurira amanyanga ya Kagame baba barubakiye imiryango yabo amazu bakabigisha abana babo ko babishaka bakaba babayeho neza ku buryo bafite n'amafaranga yo kongeraho yo kujya kwishyurira amanyanga icyo nakubwira ni uko abanyarwanda bashonje abanyarwanda barababaye amafaranga y'agaciro ntayo bafite ikiriho ni igitutu n'agahato bashyiraho kugira ngo bayatange ibyo rero kugaragaza ndetse abanyarwanda uko tumeze ubu ngubu kubera yuko abantu ntabwo bari tayari ntabwo bari baba barabihagije kugira ngo bashobore kubwira Kagame n'abo ngabo bandi ngo enough is enough nicyo kibazo gifite rero barimo gukora amaherezo bizatuma abanyarwanda bahaguruka kureba ko ibyo bakabarwanya kuko barabasaba icyo badafite ubushobozi niba mumbwiye ngo umuturage utatanze amafaranga mu gaciro ngo nta serivisi uzamuha ndibwira ko nabajya uzageza igihe akagusaba ko nawe udakwiye kumubwira umuyobozi niba ibyo yavugaga ngo umunsi abanyarwanda bansabye ngo nde kubabera umuyobozi ngo umunsi zahava babimusabye kera igihe yatangiye kwiba amajwi akabona yemba yabonye 20% kuri 90% baramubwiye arabizi yari yari byose n'ibyo kubeshya akaje kukubwira ko agaciro development fund ni ikandamiza rindi ku banyarwanda ahubwo dukwiye guhaguruka tukabirwanya ariko mbere na mbere abayatanga ni bakwiye guhera ni bakwiye kwiheraho bakabirwanya ku giti cyabo murakoze
urakoze Kayumba ikindi kibazo kiraza kibaza kiti bwana Kayumba nkuko mwihuriro nyarwanda mudahwema kubivuga ati ndabanza kugushimira ubutwari mwagize wowe na Karegeya Rudasingwa na Gahima mwandika Rwanda Briefing ati Rwanda Briefing ni yabaye intangiriro yo gushyira Kagame ahagaragara mu mushyira ku karubanda ati muri Rwanda Briefing igizwe n'impapuro zirenga 60 mwavuze ibibazo byugarije Rwanda kuva ku munsi wa mbere mwagira mu gihugu kugeza magingwa ya ati turabizi neza ko Kagame bitize bimushimisha ni nawe mpamvu urwango rwo kubica cyangwa urwango rwo kubukurikirana no mu buhere mu mahanga rwatangiriye ku nyandiko zanyu za Rwanda Briefing usibye ko watubwiye ko ibyo bibazo byabaye imbere uyu munyarwanda arakomeza avuga ati umunyarwanda wese aramusomye Rwanda Briefing asanga ko ibiri muri Rwanda Briefing ari ibintu mwabaga mwandika umunsi ku munsi umunota ku munota kuko mwahere ku kibazo cy'u Rwanda kuva ku muzi kugeza magingwa ya ati ikibazo mfite ni ikibazo cyerekeranye n'ihuriro nyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda ati njye ndi mu Rwanda nkurikirana n'ibiganiro byanyu cyane cyane nkaba nshima Dr. Théogène Rudasingwa udahwema kwitanga kugira ngo ibikorwa by'ihuriro nyarwanda bikomeze gushishikara ku isi hose kandi buri munyarwanda abone igisubizo kimubereye ati ikibazo cyanjye kirabaza kiti ati murara mugasanga Kagame umwe ku giti cye na leta ye bashobora kuzasubiza amaso inyuma bakavuga bati amazi yarenze inkombe reka ducishe makeya twemere ko twashyiraho ubutegetsi twese buremo nk'abanyarwanda tugashyiraho nk'ikintu twakwita ikintu cy'umushyikirano ku buryo abanyarwanda bahuza ibitekerezo ari abahemukiye bamwe ari abiciye abandi bagahurira mu kintu baganiriramo cyo kubwizanya ukuri hakaba ikintu twakwita ko habaye ikintu kimeze nk'imbabazi nationale zatangwa ku banyarwanda bose ariko abanyarwanda bakuna muri cumu bagaca umuco w'ubuhunzi abanyarwanda bakibona mu gihugu nk'abanyarwanda bose ati gana nyamwasa umbabare n'usize iki kibazo ati kuko abanyarwanda turambiwe guhunga turambiwe gutotezwa ati nayo mpamvu tutagifite icyizere umuntu wese uzatubwira ibintu bya politiki nyamwasa ijambo ni ryawe
murakoze Serge ndashaka kugira ngo mbwire uwo muntu kubaza iki kibazo icyangombwa byo abo ngabo banditse Rwanda Briefing mu by'ukuri ni umuganda batanze ariko ikibazo ngira ngo tukirebere mu buryo burenze aho ngaho tuberebere cyane mu buryo bwitwa organization abo ngabo bane niyo bandika iyo nyandiko bakaba aribo bonyine ari bane ntacyo twajya kugeraho uko dukwiye kureba no kureba RNC kuko RNC ni organization irimo abantu benshi irimo abantu bitanga umunsi ku munsi isaha ku isaha niwo nageraho Serge ubu ngo aho tuvugira ubu ngo njye yi radio yenda ashobora kwivugiraho rimwe ku kwezi cyangwa rimwe mu mezi abiri ariko wowe na bagenzi bawe muba muyiriho buri munsi ashaka kugira ngo ahubwo njye mpereho aho ngaho nshimire cyane cyane abanyarwanda bitabariye bitabariye uhuriro nyarwanda RNC kuko ibyo twavuze muri Rwanda Briefing kari akantu gatoya ariko ibikorwa bimaze gukorwa n'abanyarwanda benshi bari mu ihuriro nyarwanda n'ibyo byinshi kuko abo ngabo bane bo bonyine ibyo bari banditse byari ikintu cy'ifatizo ariko mugiye kureba ubu ngubu aho tugeze ahubwo RNC ifite abantu benshi ayemera ayikorera kandi nibwira ko ariko dukwiye kureba organization ya kare dushyira imbere ikindi Serge nakubwira nuko organization yenda twagerageza kwitandukanya n'abantu none ahubwo tukareba organization ikaba ariyo dushyira imbere RPF yari ibeshye ishyira cyane Kagame imbere cyane mpakajinga hanyuma RPF ijya muri background twe rero icyo dushyize imbere ni uko RNC ari dushyira imbere hanyuma abayikorera n'abandi bakabaho ari abakozi ba organization kugira ngo n'abandi bantu bose bazayibonemo kumva rero nshaka kugira ngo nibe umwanya mbashimire abakozi ba RNC abayoboke bose ibyo bagiye bakora mu myaka ibiri ishize kuko ndibwira ku byo mwakoze ari ibintu ahubwo abantu batatekerezaga ku bireba rero ibyo kumvikana na kagame nta kintu cyari kigeze mu mishyikirano yarusha kuko iyo mishyikirano yarusha yabaye ataraba jenoside ataraba impunzi zahungiye muri Congo ataraba n'impunzi yo guhunga ubungubu maze ndibwira ko nubwo wenda hari habaye ziriya ntambara ibyari bikubiye muri mishyikirano yarusha niyo tuzakurikirana ibikorwa tugira muri leta tugenda n'ibibazo byajya kuba byararangiye Kagame rero ntabwo nibwira ko ari byaganisha neza ko yarangije na FDR ubwayo akaba yavugana nayo yagafasha amafaranga atagira ingano ngo ajye kugura abakongomani bo kujya kuyishyira muri Congo kumva rero ko yenda izo azagira abavugana nabo kugira ngo bumvikane ko bazayobora hamwe igihugu ndengera ntabwo mbibona ibyo mbona ko azafata abantu nka ba Rwigema n'abandi akaguhamagara kujyana mu nteko arusha bamara we nk'imyaka igenda akaguhamagara akagufunga akongera akakureka cyangwa ukongera ugahunga ntabwo rero nibwira ko muri filosofe ya Kagame cyane cyane ku giti cye no muri temperament ye nk'umuntu ko ari umuntu wavuga ko yakorana n'abandi cya mbere hari umutima w'umuntu usanga ukavuga hari umutima w'umuntu imibereho n'imyitwarire y'umuyobozi umuyobozi n'utekereza abayobora agatekereza icyo batekereza nabo akareba n'ikibababaje agashakisha n'impamvu ikibabaje abantu yagishakira igisubizo ariko igihe umuntu yibona akumva ibintu byose ariho biganishaho akumva ko abandi bantu batari ngombwa akumva ko akaba bareka abandi bantu kuri we ntacyo bimubwiye kandi akumva ko abandi bantu bamwitangira ariko agatanga ubusa ntabwo uwo muntu azajya muri negotiation abantu banegotiyinga ntabiyoroshya bakiyoroshya mu mikorere bakiyoroshya mu mibereho yabo kandi bakorohera n'abandi uriya ntabyo azakora ni nk'uwaza kubwira Saddam Hussein ngo azahindukane n'abantu bamurwanyaga ni nk'uwabwira Gaddafi ngo navugane n'abamurwanyaga hari abantu batari muri ubwo buryo n'uriya nawe ni kuri yateye ibyo kuzumva ngo azumvikane n'abantu ni bidashoboka urugero batwaga mu Rwanda yabihinduriye mbere yabanje kuvuga ko turi amasazi akurikije avuga ko turi turamazirantoki akurikira avuga ko turi bigarasha ejo bundi yavuze ngo turi birohwa ubwo ni uko avuga ko yenda mu mezi atatu hari ibindi azatwita nashaka kukubwira ko umuntu ushaka kuvugana n'aba mu Rwanda ntabwo ari ukukora uragerageza nibura ugashakisha n'uburyo yenda wanavugana nawe kandi ntabwo ari twebwe twenyine twebwe abatuka hari n'abandi twagira mu ngo ni rw'urugero barakoranye tukiri mu ntambara bavuganaga na twagira mungu yagize uruhare mu masezerano yarusha kimwe n'abandi ajya muri leta ayivamwo arasohoka agaruka aza kwitoza mu Rwanda mu buryo bujyana n'amategeko ibyamubayeho niyo wabibibwira undi nababwira n'umuntu witwa Bizimungu Bizimungu yari umuntu wari ufite akazi muri leta mu gihe cya Habyarimana akazi aragata ajya muri RFPF aho yundi satanyuzwe avuga atari kuri ntabwo mbyemera baramufunga kugeza uyu munsi nta wuzi naho Bizimungu aba nta wavuga ko hari umuntu waritangiye FPL kurusha Bizimungu nashaka mubwiye nta kwiye kuko yaritangiye FPL kurusha Bizimungu maze rero Serge umuntu wumvikana n'abantu ni umuntu ufite umutima wa kimuntu umuntu wumva ko n'abandi bantu nabo bariho bakwiye kugira ubuzima ariko umuntu witekerezaho nta munsi n'umwe azumvikana n'abandi kuko kuri we yumva ko ahubwo abantu bakwiye kuza bakaza bakambakamba imbere ye asigaye akabaha umugisha cyangwa akabaha urupfu uwo rero ntabwo ashobora kunegosiya n'abantu abibwira ko bazavugana na Kagame kugira ngo bagire icyo bageraho njyewe ntabwo mbibona nta n'ibyo nizeye murakoze
urakoze cyane Bwana Kayumba dusigaranye iminota itagera kuri 30 tugiye gufata ikiruhuko maze nituza tugerageze guha abanyarwanda bari hano ku murongo wa telefone kuko ibariza imbona nkubone niba badahari nabwo turagerageza gusoma ibibazo bisigaye
maze tugusezerere ndabiza aho ngaho ni ninjoro ukeneye kuruhuka ariko iki gikorwa ni igikorwa nge nashimye ni igikorwa abanyarwanda bashimye barashima ubutwari ufite barashima uyu muganda ubutanze kugira ngo uganire n'abantu b'abanyarwanda hirya no hino ku isi abari aya majoro ndavuga mu Busuwisi abari I Buruseli mu Bubiligi abari Paris mu Bufaransa abari muri Australia abari Kampala abari Kigali mu Rwanda mwe mwese murimo kunyandikira hano kuri Facebook mwe mwese murimo kutwandikira kuri Radio Itahuka ibitekerezo byanyu ibyifuzo biradufasha kandi bituma tubasha kumenya ibyo mamutekereza uru ni uruhare rwawe munyarwanda munyarwandakazi turagira ngo twumve icyo ubutekereza turagira twumve icyo uvuga turagira ngo twumve niba wanatunenga tunenge tubishyire kuri radio abanyarwanda babyumve bizatuma duhindura imikorere yacu niyo mpamvu ngira ngo mbashishikarize uruhare rwanyu mutange umusanzu wanyu mugerageze kuvuga uko ibintu mubibona mudaciye ku ruhande nimumara gutsinda inzira y'ubwoba ubwo bumwe n'ubwiyunge iyo mihindurire twifuza mu gihugu cyacu ishobora kuzagerwaho tugiye gufata ikiruhuko gito cyane turakomeza mu kanya
Tu iras les esprits.
banza ari babana batashe
mbe muko kumona bishimye cyane byagenze gute banza bati akantu se gusa da
papa namenye ko muri ibigarashi
ego rubuka rutete bizi cyanora abantu baguje ibyakabana ariko sakanye ibi ni ibiki bitashye muri runo rugo uranze tubarane sha
oya oya nukuri ni mumbare sinzongera kwibeshya ahubwo muri ibiro
ego ko mbe babyeyi mwabyaye mbe babyeyi bahetse nge ndumiwe ibise n'ibyo muvuyemo koko
nyamara nge ndarengana nase ko ari Perezida Kagame wabitubwiye
wa mwana we ubwo ntubishyira Perezida Kagame none se Perezida wa Repubulika yahindutse Perezida w'ishyirahamwe ry'abashumba bo kuri Saruheshi
oya rwose Perezida Kagame ubwe niwe wabyivugiye kandi n'abantu bose babikomeye amashyi niyo mpamvu nari nzi ko ari byiza
bagabo babishinze ntabwo numva ukuntu Perezida yatinyura kujya imbere y'abana ngo asuke ibitutsi nk'ibyo ariko si ibi bintu ni ibiki aka ni agahomamunwa Perezida w'igihugu akaba n'umubyeyi
yewe nawe uratangazwa n'ubusa ejo bundi niyo ruka ntiyikubise agasiga abandi bayobozi mu nama nonese ntiyanze kwitabira inama yari yatumijwe na Perezida Museveni ku bibazo bya Congo agahitamo kwigira mu muganda i Masaka agashya noneho kaje ntiyanze se kwakira intumwa z'Ubufaransa Ubwongereza zari ziyobowe n'Umunyamerika ariko papa Kabebe nawe niba umureke buriya yihesheje agaciro
ariko nanjye nimundeke mundorere harya wishe agaciro atinya kujya aho abandi bayobozi bateraniye bashaka ibisubizo by'ibibazo
ahubwo winyishije umwana twigana uhora arata ubwenge bwe maze ku minsi y'ibizamini agatuma kuri mwarimu ko yarwaye ma iyo ndwara ntiyihera
yewe bayita ubwoba
ariko mwa bantu mu ntimugateke mu bikomeye
erega babivuze ukuri ngo nkwere uturutse ubukuru bucyakwiriye hose kandi ngo nanone wibahetse ababyeyi bo mu mugongo
kumwe ngo nati mwene nkuru nkagira inkomoko kandi ngo inyana ni yamwere
inyana ni yamwere mwababyeyi umwe uko muturera ariko tuzakura
turagitahuka ijwi ry'urunyarwanda ivugira i Washington DC muri Amerika abanyarwanda abanyarwandakazi turimo turongera twegera isoza ry'ikiganiro ryacu cy'uyu munsi ku by'umwihariko nk'abashimira General Nyamwasa General Nyamwasa abanyarwanda bari hano ntabwo bakwifuza ko twahagarika ibiganiro byacu niyo mpamvu mvuga ni niba hari umuntu uri ku murongo wa telefone ufite ikibazo kitarenga kimwe atubwire akande rimwe turamufungura umurongo wa telefone maze bazi ikibazo kimwe General Nyamwasa niba kandi wakanze rimwe wibeshye nyamuneka gerageza ukore ibyo tukubwiye kuko iyo ukanze rimwe tumenya ko ufite ikibazo twagufungurira umurongo wa telefone maze ukatwicira ikiganiro ndahera kuri nimero itangizwa nimero irangizwa na 0735 ndagira ngo niba unyumva wakanze rimwe ushaka kubaza ikibazo ubaze ikibazo kimwe maze dukomeze kubandi 0735 uranyumva 0735 ubwo ntabwo nyumva aba ni bamwe njya mvuga nti nyamuneka mugerageze mwubere ibyo tubabwira niba uzi ko wakanze rimwe wibeshye wikanda rimwe vaho kugira ngo tubashe kwihuta mu kiganiro cyacu umuntu nkurikiza bafite nimero irangizwa na 3637 niba ufite ikibazo baza General Nyamwasa
alo
ndakumva
komera Serge
komera amakuru yawe
amakuru ni meza izina ryanjye banyita Pierre Claveri nk'abandi hano muri Canada mbere na mbere ndamanza gushimira Rabitahuka idahwema kutugezaho uko rwose hariya mu gihugu cyacu byifashe by'umwihariko nkaba nkushimira Serge uburyo ukomeza kwitanga ariko nkaba muri aka kanya ubwo wavuze ngo twihute nkaba nshaka kubaza Jenerali Kayumba Nyamwasa
ariko nyemerera banza ufunge ordinateur yawe ndimo ndumva amajwi hirya nanone arimo kugaruka
nkaba ngira ngo umbarize General Kayumba Nyamwasa we uri aho ngaho muri Afurika y'Epfo kandi akaba yarahuye n'ibibazo by'abariya bagabo badahwemo kumuhiga buri munsi buriya arabona uriya mugabo Kagame ukomeje kwigira kuri yajya umuntu ku isi yose nta narimwe nari numva umuntu ya usibye na Perezida wa Repubulika yewe yaba no mu konseye cyangwa se umujyanama w'akarere ujya kuri radiyo cyangwa televiziyo ngo atukane uriya muntu we babanye kera ntabwo yigeze agira ikindi kibazo cyo uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se akaba yaragize ikindi kibazo cyihariye bikaba bituma aribyo biri kumugaruka kugeza muri iki gihe cyangwa se ni ibihe bye bya nyuma byaba bigeze akababona nta mahitamo yaba afite ikibazo cyanjye cyari icyo ngicyo
urakoze cyane kandi nyamwasa umuvandimwe wamwumvise
ndamwumvise cyane ndashaka kugira ngo mbabwire ko biriya bibazo biriho n'ubundi byari bihari kuva na kera turi no mu ngabo za Uganda kiri no muri Uganda hari n'abari mutuzi n'abari barahimbye ariko ibyo ntabwo bigomba kugira ngo tubijyemo byagaragazaga ko n'ubundi iriya myifatire yari isanzwe itameze neza maze ndashaka kubabwira ko abanyarwanda bagize ibyago bagapfusha intwari bagapfusha umuntu w'umugabo bagapfusha umuntu wagiraga urugwiro wakundaga abanyarwanda wakundaga abantu ayoboye noneho hasigaye u Rwanda rukagira ibyago Kagame ni umuyobozi by accident ntabwo n'ubundi nibwira ko iyo biza kuba ariwe ku giti cye yashobora gutangiza FPR abantu bakajya inyuma noneho hazaba yabera ibyo ntibyashobokaga kuko nabo twaheze kera muri Uganda nta muntu wamukundaga niko byari bimeze ariko burya mu mibereho y'abantu burya abayobozi barapfa ahasigaye struggle zigafatwa n'abatabikwiye nk'uko mwagiye mubona biriya bya Bashegovara niko mwagiye mubona ibintu byitwa abayitwa ba Mondrane n'abandi bagiye bapfa cyangwa nk'uko mubona bankuruma bapfuye hakaza abandi bantu bakamara abandi ibyo niko bimera u Rwanda ko rwagize ibibazo rugira ibyago rupfusha umuntu wari umuyobozi Fred Rwigema hanyuma hasigaye isigarana umuntu utuyoboye wari ukomeye ariko rero turi mu ntambara iriya myifatire ntabwo yashobora kugera kuri uruya rwego kuko mu ntambara n'ubundi urugamba ntabwo ari we wari uyoboraga kenshi yabaga atanahari cyane cyane uruya rugamba rwabaga ruyobowe n'abandi ba ofisiye n'abatakiriho abitwa Bareti Kayitare abitwa Bareti Bagire abitwa Bareti Sam Byaruhanga abitwa Bareti Mico abitwa Bareti Ngoga cyane cyane buriya turi mu ntambara nabo cyane cyane abagabo bayoboye urugamba twari njye ubwanjye ntabwo na mukuru cyane nshaka kujya muri abanyarwanda bajya banabimenya hariyo dushobora kuvuga ngo General Kayumba Nyamwasa bakibwira yenda ko ari nanjye wayoboraga urugamba ntabwo ariko byari bimeze njye nari umuyobozi w'urwego yenda rwo hagati kuko tujya kuzamuka kimwe n'abandi tujya gufata igihugu yenda maze kugera ku rwego rwisumbuye kubera ko yenda abo ngabo abandi bari batakimuriho ibyo ndabivuga kugira ngo umuntu noneho mwumve iriya mikorere ye ntabwo icyo gihe byashobora kuko hari abantu nk'abo ngabo bamukomaga mu nkokora nk'abantu bitwa ba Kayitare abantu bitwa ba Nduguteye n'abandi bose muri politiki harimo abandi bantu bari bayoboye politiki icyo gihe twagiraga abakomiseri ngo nyine hari ba Bizimungu hari ba Nozimpaka hari ba Rwamasirabo hari ba Pateje n'Ubudasingwa hari bande nibo bayoboraga cyane cyane ibintu bya politiki icyo gihe rero nubwo akabuzo kagaragaraga ntabwo kashoboraga kugira ngo kafekitinge cyane cyane imikorere yari iriho icyo gihe kuko ibintu byose byaje centralize igisirikare cy'u rukwate cyane cyane abo ngabo bamunameze kubabwira atakiriho cyane cyane dusanga ari bo bayoboraga ibyo bintu ibintu bya politiki hari abo ngabo abantu bababwiye nibo bagaba birimo ariko tumaze kugera ku butegetsi abo bose abo ndabwiye bose nta muntu ukiriho n'uriho ubu ngubu utarapfuye ntabwo wamubona ntiwambwira ngo Bizimungu akora iki ntiwanyereka Mazimpaka ntiwanyereka Bihozagara ntiwanyereka abo ntushobora kubagaragaza iryo rero abo kuko bari mu bamwe batangiye n'umuryango wa FPR bari bafite ijambo nabo mwajya mu nama yaba ari nyamunama ya politiki kuko ngende najya ndiye n'umudisha wo kujya mu nama za politiki ngende n'umunama za gisirikare bageraga ijambo ugasanga hariho kuganira abantu bakumvikana ntabwo rero uko Kagame yafata Kayonga ari nk'uko yafataga Kayitare Kayitare yari umusirikare w'imena uzwi utashobora kuvugiramo ariko Kayonga yibye nka gishwati bamukoreye dosiye yo kumufunga iyo dosiye n'ubu irahari azi kwibitse hagize akavuga gato yarageze muri prison nimero mpamvu bakoresha nka bibiri ibyo rero ni ibintu bitandukanye igihe hari abantu b'inyangamugayo bari muri sisitemu barakora bakavuga ijambo rigatambuka igihe rero ufite abandi bantu b'abanyamanyanga bafite imizo bafite ibibanditseho cyangwa bafite nabo ibyo biyandikiye bibeshyera banditse kugira ngo bijye hariya ubakoresha kuriya niyo mpamvu rero akora kuriya ni ukubera yuko ntakigira abantu bavuga ngo ubu yumva bafite confidence bavuga ati uyu muryango wa FPR igihugu turimo nako twarakingiye ntabwo wakora ibi ngibi nako turabyanze ibyo niyo mpamvu ni kuriya bimeze maze rero gusubiza ikibazo cyawe twabanye koko ariko igihe twabanaga icyo gihe hari ibyo yavugaga ati ibi ngibi twavuga tutoya ariko nako turabibona gutya ubu ngubu rero ntabwo ari uko bimeze ubu icyo avuze ni nk'ivanjiri niko bimeze niko biteye murakoze
Radita Huka ijwi ry'ihoro nyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika turakomeza rero twifatanya na buri munyarwanda wese aho ari hose ariko nkabangira ngo nyamuneka tugerageze duhine ibiganiro amasaha twatwemeje aragenda yigeze bisoza habangira ngo nongere nsome ikindi kibazo kije kibajijwe na Didas Gasana Bwana Kayumba Didas Gasana arabaza ati ibibazo byo mu karere cyane cyane ibibazo by'abanyamurenge nibazo Kagame yitwaza kugira ngo akomeze kujya mu karere aturare ugasanga kiriya kibazo cyo kwitwaza abanyamurenge mu karere cyangwa cyo kuvuga ngo bazabafasha mu gushaka ibisubizo niki wakeka ko kishye inyuma kuko abanyamurenge barimo kunyandikira ngaha nkuko data yarakivuze abenshi baravuga ati Kagame ajya muri Kongo yitwaje impamvu ye kugiti cye ntaka twitwaze ni bamwe bari banyandikiye ariko mbonye na Didas Gasana icyo kibazo nawe yasaga nkongo urimo kucyandika
murakoze eserije cyo cy'abanyamurenge cyavutse muri mwaka wa 1996 kuko mu by'ukuri ziriya ntambara zagomba gushakisha izina zigomba kwitwa kubera yuko burya amategeko mpuzamahanga gutera ikindi ni icyaha ibyo rero ntabwo u Rwanda rwagira gutera Kongo ngo bite urubuga ngo rwateye ikindi gihugu ubwo iyo ni invasion kandi invasion irahanwa igihe mugiye mu mategeko mpuzamahanga n'iriya chata ya UN ibyo bintu bisangamo igihe igihugu gitewe ugatera ikindi gihugu ukoze ikosa rihanwa n'amategeko mpuzamahanga haba rero ikintu cyo kugira ngo bashakishe ikintu icyo gihe kigomba kuvuga ko cyabaye igihe bari abanyamurenge abanyamurenge rero hari akabazo kari karabaye kubera yuko nyine hari impunzi zari zarahungiye muri Kongo hanyuma z'abahutu kandi ziciye mu bice bimwe bya za Uvira hasi y'aho abanyamurenge batuye kuko abanyamurenge batuye imisozi hejuru ya murenge hejuru ya za Uvira noneho bakajya bahohotera abanyamurenge b'abagabazi za Uvira hanyuma haza kubaho igitekerezo kugira ko hari wo gutera Kongo bavuga ati twitwa bituye cy'abanyamurenge ariko Serge abanyamurenge leta ya Kongo imaze gufatwa bwo kuri bo nta nyungu bayigizemo na gato kuko ndibwira ko uretse nabo n'abandi banyarwanda abanyamasisi abanyajomba bose bari barashyigikiye intambara ya Kabila byagbageze mu butegetsi ntibashobora guhangira ko no kwibonamo na gato nta nubwo habayeho no kugira ngo uvugane na leta uko ikibazo cy'abo ngabo cyaba resolved ku buryo buturutse ku buryo bwa politiki byageze hariya mu gufata leta turi noneho priorite iba gushaka gushinga amabanki muri Kongo gushaka kubaka za mobile telefoni gushakisha za nini bazabaha za concession ibibazo by'abanyamurenge nawe byitayeho kagira aho yangiye kubaha ibyo bamushakagaho bavuga bagomba kumutera barongera bitwaza abanyamurenge icyo gihe nibwo abanyamurenge babamaze abari barasigaye muri Congo igihe k'abarere n'abagenzi be babashyira ku ndege abanyamurenge bo basigaye hariya hanyuma icyakurikiye intambara ikurikiyeho barabisa bisa Kinshasa n'ahandi hose aho babaga
General Kayumba uranyumva umbabarire ikiganiro nateguye kirarangiye ariko ngiye gufungura indi link kuko abanyarwanda ni benshi aho kugira ngo ngusezerere utahe ngutumire na
Blog Talk Radio. Radio.